anzotwala kwambiri sindidzakhoze kufika kwa onse awo mwaka mmodzi koma mvetserani ine ndituti wokondwa kuti ndili pano kachiwiri usiku uno mnyumba yolangulilamo yokongola iyi pakati pa gulu lodabwisa ili la wanthu ndipo ife tinali kulowa muno kunja uko mphindi pang'ono zapitazo anthu atayimirira uko ku nsewu iwo amati samakhoza kulowa muno ndipo ine ndinati chabwino mwina mwake ine ndikhoza kukupezerani inu malo wena ndipo sanalowe iwo kuti abwere muno kotero ndine wopepesa kuti ife kulibe malo okwanira kwa iwo iwo anati malo apansi anali odzaza nawonso ndipo kotero ndife wopepesa pa izo koma ndife wokondwa kukhala tili pano ndi wokondwa kuliona gulu lonse labwino ili la atumiki amuna amalonda kuno ndinu nonse nthumwi zochokera ku mbali zosiyana za dziko ine ndinali nawo mwayi waukulu wakuyankhula mawa uno pa kadzutsa chomwe ine ndituti ndikuchiyamikira kuti ndichaulemu kuyankhula pamaso pa anthu abwino choterowo ine ndinali pa phunziro la mankhusu kadzalowa ufumu pa limodzi ndi tirigu ine sindinafike politsiriza ilo ndipo ilo sindinali vuto la mbaleyo iye anayesera kuti awapeze olamulira kuti atiloleze ife ndikhale motalikirapo pang'ono koma iye basi sakanakhoza kuchita izo ine ndituti ndikuyamikira izo mbale Dimas ndizo kwambiri zabwino kwambiri ine ndithu ndikukuthokozani inu chifukwa cha chifundo chanu m'modzi ndi aliyense maiwo basi sakanatilola ife kuti tichite izo kotero ife basi tinangoseka ine ndidzazitenganso izo nthawi ina yake kuti ndidzasirizise izo mankhusu kadzalowa ufumu pa limodzi ndi tirigu kodi inu nazimvesa izo inomwe munali kuno ine ndikuyembekeza zinalipo zokwanira zomwe zikanati zimvetsedwe tsopano ine ndikudziwa usiku uno pali gulu lokambirana naponso kotero ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu pano kuti ali wokwanira kuti inu muziphonye izo chifukwa ine ndikuganiza kuti izo zinali ndithudi chofunikira kwa anthu okhulupirira chipentekosite gulu lokambirana lija lomwe ife tinaliona usiku wina uja gulu labwino loterolo lamuna mayankho odabwisa otero aja olunjika izo zinandipangisa ine kumverera mwabwino kwenikweni poziona izo ine ndikudalira kuti ambuye azidalisa izo usiku uno ndipo yense mwati apenye izo iwo atati akhulupirire ilo lingakhale pemphero langa lodzipereka ndipo maripoti ochuluka kwambiri akubwerapo lero ochokera mu makalata ndi kuitana kwa ochuluka kwambiri pokhala atachiritsidwa mu msonkhano uno ine ndinali wokondwa kwambiri ndizo izo ndizo kwaona anthu odwala ndiwo mtundu wa utumiki wanga ine ndimabwera kuno kuti ndidzalalikire ine inu mukudziwa ine sindine mlaliki koma ine ndi galama yanga yaku Kentucky his hand ndi mawu onse awo chotero ine sindingakhoze kunena monga zomwe ife timadzitsa mlaliki wa makono wa lero ine sindingakhoze kutenga malo amenewo chifukwa ine ndilibe maphunziro koma ine ndimakonda kufotokoza zomwe ine ndikudziwa za iwo kwa wena kapena zomwe ine ndikumverera kuti ine ndikuzidziwa za iwo kwa ena momwe ine ndawaphunzirira iwo momwe iye aliri kwa ine iye ali moyo wanga wonse zonse zomwe ine ndikanaziyembekeza konse kuti zikhale zili ndi zochuluka kwambiri kuposa zomwe ine ndinaziganizirapo konse kuti ine ndikanadzakhala naye mzanga konse nkomwe pa dziko lapansi pamene ine ndinali mnyamata wang'ono koma ine ndithudi ndine wothokoza chifukwa cha abwenzi opambana lero o ine ndikupepesa ine ndikukhala ngati ndikuloza kumbali kwina kwake iye amatero tsopano kuti tifike kumene molunjika mu utumikiwu tiyeni tembenuzire kukuwerenga kwa lemba kwina ine nthawi zonse ndimakonda kuliwerenga baibuli kwa ilo ndi mawu a mulungu ine ndikukhulupirira zimenezo ndipo ine ndikukhulupirira kuti ilo ndili mawu osalephera a mulungu ndipo tsopano ine ndili nawo malemba angapo ndawalembapa pano ndizo lemba zina zomwe ine ndikufuna kuti ndizionerapo kwa mphindi zingapo mwina mwake kwa maminiti 45 ndiyeno ife tituluka mu nthawi yabwino kuti tikalione gulu lokambirana lodabwisa ili kachiwiri usiku uno ndipo ine ndikudalira kuti mulungu apitiriza kukudalitsani inu pomwepo kodutsa nazo ndipo ine ndikudziwa chimene inu mukuyenera kuti muchichite ndipo ine ndikuyenera kuti ndiyendetse kupita ku Tucson panobe usiku uno onani kotero inu mukhoza kulingalira uko ndikuyendetsa kwa maora 10 ndipo ine ndikuchoka kupita kutsidya kwa nyanja ndipo ine ndiyenera kuti ndikalandire katemera kwa chinjovu pakupimidwa mmawa kuboma kotero ine ndiyenera kuti ndikafike kumeneko ine ndinachita kusintha tsiku tsiku lina ndipo iwo sakatenga ayi ngati yankho kachiwiri tsopano ndipo ine ndatsala ndi yankho mba ndi zibere kuti ndikayitenge ndi zondilimbikitsa zanga kotero ine ndili wothokoza kwambiri pacha mwayiwu ndi msonkhano wabwino umene tinali nawo usanachitike msonkhano waukulu izo ndithudi zinakondoweza mtima wanga ndinu gulu labwino la wanthu ine ndikudalira kuti mulungu akudalitsaninu chinapolo chachikulu chija chili kutsidya uko chimene chinadzipiringizira chokha ku Alaska masiku angapo apitawo chinaponyera mtira wake m'mwamba kachiwiri mawa uno motsatira choncho kufika chaku Washington iye akhoza kulunjika wakuno ndi mphamvu mophweka ndipo ngati mzimu woyera kuti undiuze ine konse motsimikiza wina wake wakhala akuyankha akundifunsa inezo kodi izo zidzachitika kuno mʼbale Branham ayi ine sindikudziwa izo ine sindikudziwa basi mpaka ine nditadziwa icho ndichoonadi ine nthawi zonse ndafuna kuti ndizikhalaona mtima ndi inu ine sindili ndizipita mopenekera basi njenga lingaliro lililonse kapena zina chimene ine ndikuchikhulupirira kapena china chake chonga izo pamene ine ndikuwuzaninu izo zidzakhala zili chabwino iye amayenera kuti andiwuze ine poyamba ndiyeno ine ndingakuwuzeninu ine ndikudziwa dziko lonse lili mu chikhalidwe chogwedezeka ife tili pa nthawi yakumapeto koma chinthu chimodzi chomwe ine ndayesera kuti ndikhale mbale Shakarian anali kunena mmawa uno momwe iye ankatutsira mu mizere ya pemphero ndi kufikirapo ndi kukawatenga makadi awo anthu asanabwere apo ndi kuyang'ana pa iwo ndi kuona ngati ine ndinawawuza iwo zomwe iwo anali atazilemba pamenepo iwo amalemba mitundu yonse ya zinthu pa makadi awo apemphero inu mukudziwa ndipo iye ankafuna basi kuti aziona ngati izo zinali zolondola iye anati kuchokera mwa mazana omwe iye anali atawafufuza panakhale pali chimodzi cholakwika padzakhala konse chimodzi cholakwika onani chifukwa bola ngati ali mulungu ngati ine ndikanakhala ndikudzionetsa konse ndekha mwizo ndiye ndizolakwikapo pomwe pakuyamba pomwe sungana wang'ono yemwe bambo wake akhala akumvetsera kwa ine pano anabwera kwa ine osati kale litali iye anali ndi loto iye anati mbale Branham kodi loto ili ndikutanthauza chiyani ine ndinati ine sindikudziwa mlongo ine ndiyenera kuti ndikafufuze ngati Ambuye akandiwuze ine kotero ine ndinapitirira ndikuyesera wafunsa Ambuye ndipo iye sanandiwuze konse ine msungwana wang'onoyo anabwereranso kachiwiri iye anati chabwino tsopano kuli kuti kutanthauzira kwa loto langa ine ndinati bwera kuno wokondedwa khala pansi ine ndinati bambo ako ndi amako ndi abwenzi abwino kwambiri a ine waona ndipo iwo anabwera njira yonse kuchokera ku Canada atapuma pa ntchito ndipo anadzayenda kuno ndi ine iwo amakhulupirira izi komwe ine ndikuyesera kuzinenazo ndipo ine sindinayambe ndanenapo chilichonse cholakwika kwa wina aliyense mwadala mu moyo wanga ngati ine ndikuganiza ine ndikudziwa chimene lotolo likutanthauza koma mpaka ine nditaliona loto limenelo mwini wanga ndiyeno iye amandiuza ine chimene ilo likutanthauza ine sindingakhoze kukuuza iwe maona ngati ine ndingopeka china chake pakhoza kudzakhala nthawi yomwe iwe ungadzandifune ine pakati pa moyo ndi imfa ndiyeno iwe tukanadzadziwa kaya kuti undikhulupirire ine kapena ayi ngati ine ndikuuza iwe chilichonse mu dzina la Ambuye izo ndi zoonadi momwemo uyo ndi yemwe anandiuza ine izo ndipo mpaka pano mu zaka zonse izi kudutsa mu dziko lonse ndi kuzungulira dziko izi zinayambe zakhala zolakwika nthawi imodzi zozimadula ndipo tsopano inu mukudziwa munthu wokhalapo sangakhoze kukhala wosalephera chotero izo zimatengera mzimu wa mulungu kuti uchite izo.
Ndipo tsopano ine ndiri ndi uthenga
umene ine ndiri nawo choyankhila. Ndipo nthawi zambiri ine ndakhala ndikutengedwa pakati pa wanthu, chabwino mwina mwake wina wake yemwe sanakhale pansi ndikulingalira kwa miniti kuti ine ndinali munthu woyipa. Ine sindimawakonda wanthu, ndipo ine nthawi zonse ndinali kuwacheka iwo. Ndipo izo sizili chomwecho, izo sizili chomwecho. Ine ndimawakonda wanthu, koma inu mukudziwa chikondi ndi chokonza. Ngati mnyamata wanu akanati akhale pa nsewu kunja uko, ndipo inu nkuti Juni wokondedwa, ine sindikufuna iwe kukhala kunja uko, koma ndipo magalimoto ali kulindima pafupi naye, ndipo inu mutamubweretsa iye mkati, iye nathamangiranso kunja uko kachiwiri. Bwanji inu muyenera kumukonza iye. Ngati inu mumamukonda iye, inu mutero, inu muyenera kutero. Ngati inu mutamuona munthu akuyandama chotsika mu mtsinje akupita kumadhiti mu ngalawa yaing'ono, yomwe inu mukudziwa kuti ngalawa iyo ikukamira pamene iyo ikafika kumathithi, kuti inu mukanati John, iwe mwina mwake ukuyenera kuti uganize kanthawi, mwina mwake iwe sukakwanitsapo. Ngati ine ndikudziwa kuti iye sakakwanitsapo, ine ndingakhale pafupi kumugwedeza iye kuti achoke mungalawayo ngati ine ndingakhoze, chifukwa ndi chikondi chimene chimachititsa izo. Ndipo tsopano mauthengawa amene ine ndikuwayankhula, ine sindimayesera mkomwe kuti ndibweretsemo chiphunzitso chilichonse kapena zina zotero. Ine ndimachita izo mu mpingo wanga omwe, koma kunja kuno pakati pa amuna ndi akazi omwe ali azipembezo zosiyana ndi malingaliro osiyana, ine ndimangoyesera kuti nditenge zamaonekedwe apakati kuti ndifotokoze, koma mokwanira mpaka pamene ngati iwe uli wobadwa ndi mzimu wa Mulungu, ine ndikukhulupirira iwe ungamvetse zomwe ine ndikutanthauza. Pakati pa amuna a Chikhirisitu, a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, wena onse, tsopano usiku uno ine ndikufuna kuti nditembenuzire ku Genesis mutu wa 24. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuyambira ndi ndime ya 12 ya mutu wa 24 wa Genesis. Ndipo iye anati, o Yehova Mulungu, iye wanga Abrahamu, ine ndikukupemphani inu mundipatse ine liwiro labwino lero lino, ndipo muonetsere chifundo kwa mbuye wanga Abrahamu. Taonani, ine ndiyima pano pa chitsime cha madzi, ndipo ana akazi a wanthu a mudziwu abwera kuno kudzatunga madzi, ndipo mulole kuti zifike pochitika. Ndinamwali kwa yemwe ine ndidzati, tsitsa pansi msukowo, ine ndikukupempha iwe kuti ine ndikhoze kumwa. Ndipo iye akati, imwa, ndipo ine ndizipasanga mina zako zimwe nazonso. Mulole yemweyo akhale iye amene inu mwamusankhira wantchito wanu Isake. Ndipo pamenepo ine ndidzaziwa kuti inu mwandionetsa ine chifundo kwa takwa mbuye wanga. Ndiyeno mu buku la chivumbulutso, lijali ndi loyambirira la Baibulo Genesis. Tsopano kotsirizira kwa Baibulo, ine ndikufuna kuti ndiwerenge mu mutu wa 21 wa chivumbulutso ndi ndime ya 9. Ife tikudziwa chomwe lemba ili la Genesis pano, inu muwerenge mutu wonsewo ngati inu mukufuna kutero. Ndi Mulungu atamutuma Eliezere, kapena Abrahamu atamutuma Eliezere, nkhululukireni ine, kuti akasankhe mkwatibwi wa Isaki. Ndipo Rebeka wokongola anatulukira uko, ndipo anali mwangwiro yango la kwa pemphero lija omwe Eliezere wantchito wa Abrahamu anali atangolipemphera. Tsopano mu ndime ya 9 ya mutu wa 21 wa chivumbulutso, ndipo apo anadza kwa ine mmodzi wa angelo asanu ndi awiri omwe anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri zodzaza ndi miliri isanu ndi iwiri yotsiriza, ndipo anayankhula ndi ine nati, bwera kunoko ndipo ine ndikusonyeza iwe mkwatibwi, mkazake wa mwana wa nkhosa. Tsopano ine ndikufuna kuti nditenge mwaphunziro usiku uno kwa izo kusankha kwa mkwatibwi, ndipo uwu ndi ngati mʼbale wanga yemwe akujambula pano akufuna. Iyi ndi tepi yomwe inu mukhoza kupitirira nayo ndi kuyitulutsa iyo.
Tovano muinzi, izo sisi kutanda uzandene nekutine, uyangula izi pakulu ili, umeli lipo, koma matebi awa, ama pita kuzunguli ya ziko, iyo ama masulivirwa, mojitika, o gaulali kulu, lazine nero, ngakale mumaiko ajipunja, uzunguli ya ziko. Ite tima watumiza matebi ameneo, maulele, kukulu lampingo. Bo iyo amaga masulivirwa, boko onse kunja kututsa mungalango za Afrika, dimpaka ku India, dikuzunguli ya ziko, ama pitako matebi amenewa. Tovano kusankha mkwatibwi, muzindu zambiri za moyo, ite timapatsidwa kusankha. Njira ya moyo payokha ndi kusankha, ite tili ndi ufulu wopanga njira yathu yathu. Kusankha njira yathu yathu yomwe ife tikuifuna kuti zikhalira moyo. Maphunziro ndi kusankha. Ife tikhoza kusankha ngati tikufuna kukhala ophunzira kapena ngati ife tikhala tili ophunzira. Uko ndi kusankha komwe ife tili nako. Chokhoza ndi cholakwika ndi kusankha. Mwamuna aliyense, mkazi aliyense, nyamata ndi msungwana, ayenera kuti asankhe ngati iwo atayesere makhala molondola, kapena kusamakhala molondola. Zikusankha. Kusankha ndi chinthu chachikulu. Kopita kwanu kwamuyaya ndi kusankha. Ndipo mwina mwake usiku uno, ena inu, mukupanga uko, kusankha uko, kwa komwe inu, kuti mudzakakhale mwamuyaya. Utumiki uwu usanathe usiku uno. Padzakhala nthawi imodzi yoti ngati inu mumukana Mulungu nthawi zambiri. Padzakhala nthawi imodzi yomwe inu muti mudzamukane iye pa nthawi yotsiriza. Pali nzere pakati pa chifundo ndi chiweruzo. Ndipo ndi chinthu chootsa kwa mwamuna kapena mkazi, nyamata kapena msungwana, kuti aponde kudutsa nzere umenewo. Pakuti palibe kubwerera. Pamene inu muponda kudutsa mzere wa imfa uwo. Kotero usiku uno iyo ikhoza kukhala ili nthawi yomwe ambiri adapange kwawo kusankha kwawo kumene iwo adadza kakhale mwamuyaya osatha. Pali kusankha kwina kumene tili nako mu moyo ndiye mzako wa moyo nyamata kapena msungwana. Yemwe akufika mu moyo wapatsidwa ufulu wopanga kusankha. Nyamata amasankha msungwana ali nawo ufulu kuti avomereze kapena kukana izo. Koma uko ndikusankhabe kumbali zonsezo. Onse mwamuna ndi mkazi iwo ali nawo ufulu wakusankha. Ndiponso inu muli ndi kusankha monga mkhirisitu. Inu muli nako kusankha kwa mpingo muno mu America mpaka pano kumene inu mungati kuzipitako. Uwo ndi mwayi wanu wanu wachimereka kuti muzisankha mpingo uliwonse umene inu mukufuna kuti mukhale wa iwo. Uko ndi kusankha. Inu simmasowa kuti muzipita kuwina uliwonse wa iyo ngati inu simukufuna kutero. Koma ngati inu mukufuna kusintha kuchokera ku Methodist kupita ku Baptist kapena Katolika kupita ku Chiprotestant. Kapena zinazotero, palibe wina wake yemwe angakhoze kukuwuzani inu, kapena kukupangitsani inu, mabwera ku mpingo wina uliwonse. Uwo ndi wathu, uwo ndi ufulu wathu, ndi chimene demokrasi yathu ili. Munthu aliyense akhoza kudzisankhira yekha ufulu wa chipembedzo. Ndipo ndicho chinthu chachikulu. Mulungu atithandize ife kuti tizisungezo utali wonse. Umwe ife tingakhoze. Inu muli nakonso kusankha. Kaya pamene inu musankha mpingo uno. Inu mukhoza kusankha kaya inu mu mpingo uno. Kaya inu musankha mpingo omwe kuti ukutsogolereni inu mpaka kopita kwanu kwamuyaya. Inu mukhoza kusankha mpingo umene uli ndi kachikhulupiriro kena kake. Koma inu mukhoza kuganiza kuti kachikhulupiriro ako kali basi chimene inu mumafuna. Kapena mpingo wina uli ndi kachikhulupiriro kawo. Ndiyeno pali mawu a Mulungu omwe inu muli nawo kusankha kwake. Inu mumayenera kupanga kusankhako. Pali lamulo losalembedwa pakati pathu la kusankha. Ine ndikukhulupirira anali Eliya nthawi ina pamwamba pa phiri la Karimeli. Chitachitika chionetsero mu ora lalikulu la zovuta lomwe ife tili pafupi kuti tibweremo. pakali pano. Mina mwake iyo ikoza kukhala kwa inu kapena ine usiku uno. Kuti tipange kusankha uku monga chochitika tapa phiri la Karimeli. Bona ine ndikuganiza izo zikuchitika mu dziko kulikonse tsopano. Koma posachedwa apa padzakhala nthawi yomwe inu musowa kuti mupange kusankha. Bo inu amuna pano amipingo yanu ya zipembedzo. Tingokhulupirirani izi kuti ora lili pa inu pomwe pamene inu kuti mupange kusankha. Inu mwina mudzapita mukhonsolo ya mdziko kapena inu simudzakhala konse chipembedzo aponso.
You're going to have to do that. That choice is coming soon.
Inu mudzayenera kudzapanga izo ndipo kusankha kumeneko kukubwera posachedwa.
You're going to have to do that. And that choice is coming soon.
Ndipo chinthu chotsa kuti utikire mpaka ola lotsiriza ilo aponso kwa inu mukhoza kutengera china chake chimene inu simungakhoze kudzisansa kwa icho. Inu mukudziwa pali nthawi yomwe inu mungakhoze kuchenjezedwa ndiye ngati inu muwoloka kudutsa mzere uwo wa kuchenjeza ndiye inu mwayikidwa kale chizindikiro chakumbali inayo mwatsetserezedwa. Kumbukirani pamene chaka cha chisangalalo chibwera ndipo wansembe ankabwera ndi kuwomba kwa lipenga lake kuli kapola aliyense akanakhoza kupita ali mfulu. Koma ngati iwo akana kuti avomereze ufulu wawo ndiye iye ankayenera kuti atengedwere kukachisi kumsanamira ndipo chisongole timamubowola iye mukhutu ndiyeno iye ankamutumikira mbuye wake nthawi zonse. Icho chinkayikidwa pa khutu lake ngati choyimira chakumva. Chikhulupiriro chimadza pakumva. Iye analimva lipenga lija koma iye sanali kufuna kuti amvetsere kwa ilo. Ndipo nthawi zambiri amuna ndi akazi amamva choona alija Mulungu ndipo amachiona icho chikuvomerezedwa ndi kutsimikizidwira choonadi. Komabe iwo samafuna kuti amvere icho. Pali chifukwa china chake pali kusankha kwina kwake kumene iwo ali nako posa kuti ayang'anizane nacho choonadi ndi zoona. Chotero makutu awo akhoza kusekedwera kwa uthenga. Iwo sadzawumvera konse iwo kachiwiri. Langizo langa kwa inu pamene Mulungu ayankhula kwa mtima wanu inu muzichitapo apo pomwe. Eliya anawapasa iwo kusankha komwe iwo akanayenera. Sankhani inu lero yemwe muti muzimutumikira. Ngati Mulungu ali Mulungu zimutumikirani iye koma ngati Bala ali Mulungu zimutumikirani iye. Tsopano pamene ife tikuona kuti zinthu zonse zachibadwa ndi zoyimira za zinthu zauzimu monga ife tinadutsira mukhunjiro lathu mawauja monga dzuwa ndi chikhalidwe chake limenelo linali Baibulo langa loyamba. Ine ndisanawerenge konse tsamba mu Baibulo ine ndinkamudziwa Mulungu chifukwa Baibulo linalembedwa paliponse muchilengedwe ndipo izo zimangogwirizana ndi mawu a Mulungu. Momwe ifa kuyikidwa m'manda chiukitsiro chachilengedwe ndi dzuwa kutuluka kudutsa kukalowa kupa kutuluka kachiwiri pali zinthu zochuluka kwambiri zomwe ife tingakhoze kuzifanizitsira Mulungu muchilengedwe zomwe ife tiyenera kuzilambalala pacha uthenga uwu. Tsopano ngati zauzimu kapena zathupi zili zoyimira zauzimu ndiye kusankha kwa mkwatibwi mwachibadwa ndichoyimira chakusankha mkwatibwi mkwatibwi mwauzimu. Tsopano ndi chinthu chotsimikiza pamene ife tipita kukasankha mkazi mwamuna pakuti malumbiriro apa ali mpaka imfa mpomwe ife timalekana. Ndi momwe ife tiyenera kumalisungira ilo. Ndipo inu mumatenga lumbiriro limenelo pamaso pa Mulungu kuti imfa yokha ndiyo idzakulekanitsani inu. Ndipo ine ndikuganiza ife tiyenera mwamuna mukuganiza kwake kwalondola yemwe akukonzekera tsogolo kuti iye ayenera azimusankha mkazi ameneyo mosamala kwambiri kuzisamala zomwe inu mukuchita. Ndipo mkazi akamasankha mwamuna kapena kuvomereza kusankha kwa mwamuna ayenera kukhala wosamala kwenikweni pa zomwe iye akuchita. Ndipo makamaka mumasiku ano mwamuna ayenera kuganiza ndi kupemphera iye asanamusankhe mkazi ake. Ine ndikuganiza lero Somwe zatengela milandu yotuluka kwambiri yachilekano tsopano mokuti ife kulitsogolera dziko lonse mu America mu milandu yachilekano. Ife tikutsogolera dziko lonse kuli zilekano zochuluka kuno kuposa kwina konseko. Ndipo likuyenera kukhala lili ndipo limaganiziridwa ngati fuko la Chikhirisitu. Ndi chitonzo bwanji balo latu la milandu ya chilekano. Ine ndikuganiza chifukwa chake chifukwa chakuti amuna apita kutali ndi Mulungu ndipo akazi apita kutali ndi Mulungu. Ndipo ife tikupeza kuti ngati mwamuna apemphera ndi mkazi akapemphera pa nkhaniyo osati kungoyang'ana pa maso awiri okongola kapena mapewa akulu amphamvu kapena zonga izo kapena zokonda zina za chidziko koma akanati ayang'ane poyamba kwa Mulungu ndi kuti Mulungu kodi ili ndi dongosolo lanu. Ine ndikuganiza lero pali kunamiza kochuluka kwambiri. Basi monga musukulu pamene wana abwera chapo mmawa wana ochuluka akwa oyandikana nawo abwenzi a ine yawo amabwera chapo ndikuti mʼbale Branham kodi inu mungatipemphelere ife ife tili ndi mayeso lero. Ine ndagwira ntchito usiku wonse ndipo ine sindikuoneka kuti ine ndingakhoze kukapeza izo mokhazikika mundipempherere ine. Ine ndikuganiza kuti mwana wa sukulu aliyense ngati inu muti ngati ndipo makolo pa tebulo mmawa inu mukanati muziti amayi Johni ali ndi mayeso lero tiyeni timupempherere iye tsopano. Ine ndikuganiza izo zinakhala zonse zomwe inu mukanathoza konse kuzichita mwanjira ina iliyonse kapena kukasuzumira pa pepa la wina wake ndikubera. Ine ndikuganiza ngati inu mukanangobwera poyera ndikupempherera pa vutolo ndipo ngati ife tikanati tiphunzire zomwe ife tikuchita pamene ife tikuti tikwatire pamene ife tisankha mkazi wathu mwamuna wathu ngati ife tikanati tiziphunzire izo bwino mwamuna ayenera kumapemphera modzipereka pakuti iye akhoza kuononga moyo wake wonse. Kumbukirani lumbirilolo lili mpaka imfa mpomwe ife tidzalekana ndipo iye akhoza kuononga moyo wake pakupanga kusankha polakwika koma ngati iye adziwa pamene iye akupanga kusankha kolakwika ndipo iye akukwatira mkazi yemwe sali kuyenera kuti akhale mkazi wake ndipo iye akuzipira izo muli monse ndiye ndikulakwitsa kwake ngati mkazi amutenga mwamuna ndikumadziwa kuti iye siwoyenera kuti akhale mwamunako kwa iwe ndiye uko ndikulakwitsa kwako komwe iwe utadziwa kale chomwe chili cholondola ndi cholakwika. Kotero inu musamachite izo mpaka inu mutazipempherera bwinobwino zomwezo zimagwiritsidwa ntchito pakusankha mpingo. Tsopano inu muyenera kumapempherera pa mpingo umene inu muli kusonkhanamo. Kumbukirani mipingo imanyamula mzimu. Tsopano ine sindikufuna kuti ndikhale wotsutsa koma ine ndikuzindikira kuti ndine bambo wachikulire ndipo ine ndiyenera kuti ndidzachoke kuno limodzi la masiku awa. Ine ndiyenera kudzayankha pa tsiku la chiweruzo pa zomwe ine ndikuzinena usiku uno kapena nthawi ina iliyonse ndipo ine kotero ine ndiyenera kuti ndikhale wotsimikiza makupa ndi wokhudzidwa kwathunthu. Koma inu mukapita mu mpingo ndipo ngati inu mungapenye khalidwe la mpingo umenewo inu mungomupenya mbusayo kanthawi ndipo inu kawirikawiri mudzapeza kuti mpingo umachita monga mbusayo. Nthawi zina ine ndimadabwa ngati ife sitimangotengerana mzimu wawina ndi mzake m'malo mwa mzimu woyera. Inu mukafika pamalo pomwe mbusa ali kwa chikhazikitso kwenikweni ndi wopitiriza inu mudzapeza kuti osonkhana ali anjira yomweyo. Ine ndikubweretsani inu ku mpingo kumene ine ndikuona abusa akuima ndi magwereza mitu yawo mbuyo ndi mtsogolo inu mudzawapenye osonkhanawo iwo amachita chinthu chomwecho. Inu mumutenge mbusa yemwe amangomeza chilichonse kawirikawiri mpingowo umajira chindu chomweto kodzero ngati ine ndinakhala ndikusankha mpingo ine ndikanati ndisankhe mpingo weniweni wachikhazikitso wa uthenga wa thunthu wa baibulo ine ndikanakhala ndikusankha wina woti ndikemo banja langa sankhani ine ndinayang'ana anyamata tsiku lina mwana wa mʼbale Shakariani ndi mpongozi wawo ananditengera ine ku mtunda uno kuti ndidzamupempherere mnyamata woyimba mnyamata wabwino anali atangobwerera Fred Barker limenelo linali dzina lake anali atangobwerera kuchokera ulendo wake ndipo iwo anandiitana ine nati Fred anali kufa ndiyeno ine ndisanafike kunyumbayo uthenga wina unabwera iye akhoza kukhala atafa pakali pano ndipo iye anati iye anali ndi kukha magazi mu ubongo ndipo iye anachititsidwa dzanzi ndipo iye anali akufa mkazi wake ankafuna ine kuti ndimupempherere iye ndipo ine ndinaganiza ngati ine ndidi ndiyesere kuwuluka iye akakhala atafa ine ndisanafike uko ndipo mwina mwake wafa panopo kotero ine ndinayimba mwansanga ndipo ndinamupeza dono wang'onoyo pa foni ndipo ife tinalumikizitsa foniyo ndi khutu la Fred iye sankakhoza kumeza iwo anali akumupasa kumeza pochita kuyikira ndipo pamene ife tinamupempherera iye iye anati anasonyeza achichotse icho pa mmelo wake iye amakhoza kumeza madokotala sanali kukhulupirira izo iwo anachichotsa icho ndipo iye ankakhoza kumeza iye anali atakhalapo tsiku lina mpingo kusankha mpingo kuitana kwa foni kunangobwera kanthawi kapitako mawa uno membala wa mpingo wanga yemwe ali kwenikweni mkazi wa chibaptist wochokera ku Louisville iye anamwalira molawirira mmawa uno ndipo mpingo wanga kwathuko gulu lenileni la amuna odzipereka anadzisonkhanisa okha palimodzi ndipo anapita uko osamalira thupi asanamukonze iye anayima pa iye napemphera mpaka moyo unabwerera mwa iye ndipo iye ali moyo usiku uno akulu ampingo wanga chifukwa iwo akhala akuphunzitsidwa kuti azikhulupirira kuti zinthu zonse zotheka bwera kwa mulungu modzipereka kotero inu muyenera muzipanga kusankha koyenera kachiwiri mtundu wa mkazi yemwe mwamuna angamusankhe adzanyezimiritsa zokhumba zake ndi khalidwe lake ngati mwamuna asankha mkazi wolakwika izo zimanyezimiritsa khalidwe lake ndipo pomwe iye amazimangiriza mwini wakeko umasonyeza moona zomwe zili mwa iye mkazi amanyezimiritsa zomwe zili mwa mwamunayo pamene iye amusankha iye kukhala mkazi wake izo zimasonyeza zomwe chili pansi mkati mwake zilibe kanthu zomwe iye anena kunjaku penyani chimene iye akwatira ine ndikapita ku ofesi ya munthu ndipo iye nkumati ndi mkhirisitu zopachika ponse kuzungulira mmakoma nyimbo zakale zakwasakwasa zija zikupitirira ine sindimasamala chimene iye anena ine sindimakhulupirira umboni wake chifukwa mzimu wake umadyerera pa zinthu za mdziko izo yani tili ngati iye akanati akwatire msungwana wa makolasi kapena bwanji ngati iye akanakwatira ngenge yodziwa chiwerewere kapena riketa wokongola wa makono basi izo zimanyezimiritsa izo zimasonyeza zomwe iye ali nazo mumalingaliro ake kachomwe banja lake la mtsogolo liti lidzakhale ka iye wamutenga iye kuti alelere ana ake naye ndipo chilichonse chomwe iye ali momwe iye ati adzawalelere ana amenewo kotero izo zimanyezimiritsa zomwe zili mwa mwamunayo mwamuna yemwe amamutenga mkazi monga choncho zimasonyeza basi zomwe iye akuganiza pa zatsogolo kodi inu mukanalingalira mkhirisitu kuchita chinthu monga choncho ayi bwana ine sindikanakhoza mkhirisitu woona sangati afunefune ngenge zokongola choterozo ndi asungwana makolasi Gingenge zodziwa chiwelewele.
Iye
akanafuna
kuna
thandwe la chikhirisitu. Tsopano inu simungakhoze kukhala nazo zinthu zonse. Pakhoza kukhala msungwa na mmodzi yemwe ali wokongola kwenikweni. Ndipo msungwana winayo mwina mwake iye thundu lake amaoneka bwinoko kuposa uyuyu. Ndipo inu mwina mungachite kuperekera nsembe wina pofuna nzakeyo. Koma ngati iye sali thundu la dona la mkazi, ndipo iye ine sikusamala ngati iye ali wokongola kapena ayi, inu kuli bwino muyang'ane pakhalidwe lake. Ngakhale iye ali wokongola kapena si wokongola. Tsopano pakuti izo ndi zoyenera. Ngati mkhristu akanati asankhe mkazi, iye amayenera kumusankha mkazi weniweni wobadwa kachiwiri, mosasamala momwe iye amaonekera. Ndi chomwe iye ali, chomwe chimamupanga iye. Ndiyeno kachiwiri, izo zimanye zimirisa khalidwe lake lomwe la umulungu. Ndipo zimanye zimirisa zomwe zili mu malingaliro ake ndi zomwe ziti zidzakhale mtsogolo pakuti banja lake lidzaleredwa ndi mkazi woteroyo kwa dongosolo la mtsogolo la banja lake. Ngati iye akwatira mmodzi wa maribeta amakono awa ngenge zodziwa chiwerewere, kodi iye angayembekezere chiyani? Kodi ndi banja la ndunu wanji lomwe mwamunayo angayembekezere kudzakhala nalo? Ngati iye akwatira msungwana yemwe alibe makhalidwe okwanira pa iye ndi azikhala pakhomo ndi masamalira pa nyumba ndipo akufuna kuti azikagwira ntchito mu ofesi ya wina wake, kodi iye adzakhala wosamalira nyumba wa mtundu wanji? Inu mudzayenera kumakhala ndi olera wana ndi china chilichonse. Zoona. Tsopano ine sindili mochuluka wokonda zamakono izi za akazi kumagwira ntchito. Pamene ine ndimawaona akazi awa atavala mayunifomu awa atakwera nazungulira mu mzinda uno pa njinga za moto ngati apolisi, ndi kamanyazi kwa mzinda uliwonse umene ungaloleze mkazi kuti azichita zimenezo. Maona, maona. Pamene amuna ambiri sali pa ntchito, izo zimasonyeza kuganiza kwa makono kwa mzinda wathu. Izo zimasonyeza kutsika. Ife sikusowa kuti tizikhala ndi akazi awo kunja uko monga choncho. Iwo alibe ntchito ayi kunja uko monga choncho. Pamene Mulungu anamupatsa mwamuna mkazi, iye anamupatsa iye chinthu chopambana chimene iye akanamupatsa iye kunja kwa chipulumutso. Koma pamene wina apita nakesera kuti azitenga malo a amuna, iye iye ali pafupi chinthu choyipisitsa chimene iye angachipeze. Tsopano uko nkulondola. Tsopano ife tikhoza kuona kachitidwe ka uzimu. Ine ndikudziwa izo nzoyipa, inu mukuganiza kuti ndi zoyipa, koma ndi choonadi. Ife tili kusamala momwe izo zilili zoyipa. Ife tiyenera kukomanizana nacho choona. Ndicho chimene Baibulo limaphunzitsa. Tsopano ife pano tikuona mwapoyera dongosolo la uzimu la Mulungu kukonzekera banja lake la mtsogolo ndi mkwatibwi wake wa mtsogolo akubwera kuonekerayu tsopano. Ngati mwamuna akwatira ngenge yodziwa chiwerewere, inu mumaona chimene iye akuchifuna mtsogolomo. Ngati mwamuna akwatira mkazi yemwe sangakhale pakhomo, inu mumaona chimene iye akuchiyembekezera mtsogolomo. Ndipo ine nthawi ina izo zimveka mosakhala bwino, ine ndikungomvelera kuti ndizinene izo. Ndipo ine kawirikawiri ngati ine ndimvelera kuti ndinene chinthucho, ine ndimayenera kuti ndichinene icho. Ndipo kawirikawiri ndi njira ya Mulungu. Ine ndi mkapita limodzi ndi mwinizi weto yemwe ine ndinkagwira naye ntchito kukagula ng'ombe. Ndipo ine ndinazindikira munthu wachikulireyo nthawi zonse ankayang'ana mu nkhope momwe mwa ng'ombe yayikazi asanapite kukayigula. Ndipo iye ankayitembenuza mutu wake ndi kuyang'ana mbuyo ndi mtsogolo. Ine ndinkamutsatira iye limodzi, ndinkamupenyesetsa iye. Ndipo iye ankayiyang'ana iyo chokweza ndi chotsitsa ngati iyo imaoneka bwinobwino thundulo. Ndiye iye ankapotoloka ndi kuyang'ana iyo mu nkhope. Ndipo nthawi zina iye ankango goleza mutu wake, ndikuyenda natokapo. Ndinati, Jeff, ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe dzina chake. Ndinati, Lena, Bill. Ndipo ine ndinati, mbachani inu ndali zonse mumayang'ana ng'ombeyo mu ngope. Ndinati, iyo iboneka yabwino bwino, ng'ombe yabwino, yolemera bwino. Anati, ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe nyamata. Iwe uli ndi zochuluka zoti uzipunzile. Ndipo ine ndinazindikira izo iye atandiuza ine kaye. Anati ine sindikusamala momwe iyo inapangidwira. Iyo ikoza kukhala ili ya nyama mpaka kufika ku mapazi.
But if she got that wild stare in her face, don't you never buy.
Koma ngati iyo ili ndi mayang'anidwe olusawo mu ngope yake, iwe usamayigule konse iyo. Ndinati, mpachiyani chomwecho, Jeffu? Chabwino, anati, chinthu choyamba ndicho. Anati, iyo simadzakhala phe konse. Ndipo iye anati, chinthu chotsatira ndicho, iyo sidzakhala konse mayi wana ng'ombe yake. Ndipo anati, iwo ayika iyo mukola tsopano nchifukwa chomwe iyo ili yonenepa. Iwe ukakayimasula iyo ili ndi kuyang'ana kwa olusa uko, iyo ikadzithamangitsa yokha mpaka kufa. Ne ndinati, inu mukudziwa, ine ndikukhala ngati ndapfunzira china chake. Ine ndikukhulupirira izo zingagwiritsidwe ntchito kwa akazi na wonso. Londola, londola. Yang'ana kwa olusa uko kwa uriketa, ndibwino ukhale kutali ndi iye nyamata. Zinthu zonse za bulu izo pamwamba pa maso ake. Ndipo ine sindikanati, ine sindikanazifuna izo. Ine sindikuganiza kuti izo zoyenera kwa Mkhirisitu. Ine sindikusamala kuchuluka kwa momwe televizioni ndi pepala zikunenera kuti izo ndizokongola. Awo ndi maonekedwe oyipa opsesesa powaona omwe ine ndinayamba ndawaonapo mu moyo wanga. Pamene ine ndinaziona izo choyamba kuno ku kafeteria ya Clifton mawina pakadzusa, ine ndinawaona wena madona ang'ono awo akubwera mbale Aganbright anali atangobwera umo ndi ine. Ndipo iye anali atapita ku zipinda zapansi, ine ndinkayang'ana. Ndipo msungwana ameneyo analowa umo. Ine ndinaganiza chabwino, ine sindikudziwa, ine sindinayambe ndaziwonapo izo kale. Uwo unali mtundu wina wake, izo zinkaoneka ngati iye anali ndi matenda. Inu mukudziwa basi kukhala ngati maonekedwe osekesa. Ine sindikunena izo kuti ndikhale osekesa, ine ndikunena izo inu mukudziwa, ine ndaliwonapo kale, ndine mtumwi. Ine ndaonapo mitundu yonse yakupunduka, inu mukudziwa, ya momwe matenda. Ndipo ine ndinkati ndiyende kupita kwa dona wang'onoyo ndi kukamuza iye, ine ndi mtumiki, ine ndimapempherera odwala. Kodi inu mungafune kuti ine ndikupemperereni inu? Ndipo ine ndinali ndisanawone chilichonse chonga izo. Ndiyeno apa panadza awiri kapena atatu ena mkati. Ine ndinakhala ngati ndinabwerera mbuyo ndiye. Ndipo ndinayembekezera. Ndipo mbale Aganbright anabwerapo, kotero ine ndinati, mbale Aganbright iye mwina akhoza kukhala ali pano. Ine ndinati, takuta nchiyani ndi mkazi uno? Ndipo iye anati, uwo ndi utoto. Ine ndinati, chabwino, mayi mayi. Mwaona, ine ndimaganiza iwo amayenera kuti akamuyike iye nyumba ina yati zirombo kuna kwake. Inu mukudziwa kulesa izo kuti zingafalikire ponse ponse kwa akazi ena. Koma inu mukudziwa, inu muyenera kukonzekera, kuyang'ana, kupembera pamene inu mukusankha. Pakuti ife tikuona ndizi mawu alonjezo, iye mkwatibwi yemwe mwamuna angati amusankhe anyezimirisa khalidwe lake. Izo zimanyezimirisa chomwe chili mwa iye. Tsopano kodi inu mungakhoze kulingalira munthu wodzazidwa ndi mzimu woyera kutenga china chake chonga icho kuti chikhale mkazake? Ine ndikuziona basi izo mbale. Tsopano mwina mwake ine ndangokhala chidempete chakale, koma inu mukudziwa ine ndingakhoze basi kuzimvesa izo. Onani, zindikirani, pakuti izo zidzanyezimirisa chomwe chili mwa iye. Iye ndiwoti adzamuthandizire iye kupanga banja lake la mtsogolo. Tsopano Yeba mene kati sinda kupita mbuyo tsopano kumbindi kupita kumbali ya uzimu.
And when you see a church,
ndipo pamene inu muona mpingo mene uli mu dziko kubudita monga dziko kumayembekezera za mu dziko kumatita nawo za mdziko kumawerengera malamulo a Mulungu ngati kuti iye sanawalembe konse iwo ye inu mukoza kungolingalira Khristu sadzatenga mkwatibwi woteroyo. Kodi inu mungakhoze kulingalira kutenga mpingo wa magono wa lelowu kukhala mkwatibwi osati Ambuye wanga? Ine sindili, ine sindingakhoze mkomwe kuziona izo ayi. Kumbukirani, tsopano mwamuna ndi mkazi ake ali mmodzi. Kodi inu mukanadziphatikiza nokha kwa munthu wonga uyo? Ngati inu mungatero, izo ndituti ndingakhale ngati ndikumudwitse chikhulupiriro changa mwa inu. Ndipo ndiye nanga bwanji Mulungu kudzilumikiza yekha kwa china chake chonga icho? Wachiwelewele, wachipembezo, mwachizolowezi. Inu mukuganiza iye akanachita izo? Ali nawo maonekedwe awu Mulungu koma makana mphamvu yakeyo. Iye sakanati achite konse izo. Iye ayenera kukhala nalo khalidwe lake mwa iye. Mpingo weniweni wobadwa kachiwiri moona yenera kukhala ndi khalidwe limene linali mwa Khristu. Chifukwa mwamuna ndi mkazi ake ali mmodzi. Ndipo ngati Yesu ankachita kokha izo zomwe zinkamukondweresa Mulungu, ankasunga mawu ake ndipo ankaonetsera mawu ake, mkwalidwi wake adzayenera kukhala ali wamtundu womwewo wakhalidwe. Iye sakanakhoza mwanjira iliyonse kukhala chipembedzo, chifukwa ndiye ndibe kanthu momwe inu mukufuna kunena kuti ayi, iye amalamulidwa ndi gulu kwina kwake lomwe limamuwuza iye choti achite ndi chimene iye sangakhoze kuchichita. Ndipo nthawi zambiri mailos miliyoni zidatoka kumawona. Izo ndi zoyipa kwambiri kuti ife tinatoloka konse kwa mtsogoleri weniweni yemwe Mulungu anatisiyira ife kuti aziutsogolera mpingo. Iye sanatumize konse woyang'anira wa mdzikolo. Iye sanatumize konse mabishopu, makadinolo, ansembe, mapapa. Iye anatumiza mzimu woyera kwa mpingo kuti ziutsogolera mpingo. Pamene iye mzimu woyera adzaza, iye adzakutsogolera inu muchoonadi chonse kuluwira zinthu izi kwa inu zomwe ine ndakuwuzani inu kuzibweresa kukumbukira kwanu ndipo kuzidza kusonyezani inu zinthu zomwe zili mkudza. Mzimu woyera unali woti uzidzachita zimenezo. Tsopano mpingo wa magono umadana nazo izo, iwo samaziponda izo. Kotero kodi iye akanakhoza bwanji kukhala mkwatibwi wa Khristu? Wanthu lero akusankha chipembedzo cha magono chomwe izo zimachita, izo zimanyazimirisa kokha kumvetsa kwawo kosauka pa mawu. Ine sindikutanthauza kuti ndipweteke, koma ine ndikutanthauza kuti ndizilole izo zizame mwakuya wokwanira mpaka inu muziyang'ana pa izo. Ine ndakwatitsapo mabanja angapo, koma izo nthawi zonse zimandikumbusa ine za Khristu ndi mkwatibwi wake. Chimodzi kazikwati chomwe ine ndinachichita kuno nthawi ina pakale icho chinali ndithu chinthu chosawalika mu moyo wanga. Izo zakhala zili zakazingapo zapitapo pamene ine ndinali mtumiki wang'ono basi. Mbale wanga anali kugwira ntchito ku PWA. Ine sikudziwa ngati aliyense amayikumbukira konse iyo panobe kapena ayi aliyense yemwe ali wamkulu monga ine. Ndipo iyo inali ntchito yomwe boma inali nayo. Ndipo mbale wanga ankagwira ntchito pafupi mailos tsate, iwo anali kukumba madamu wena ntchito ya kosungira. Ndipo uko kunali mnyamata ankagwira ntchito kumeneko ndiye wochokera ku Indianapolis pafupi mailos 100 kumtunda kwa Jeffersonville kumene ine ndimakhala kapena ndinkakhala. Ndipo uko kunali iye ananena kwa mbale wanga tsiku lina, iye anati dok yanati ine ndikufuna, ine ndikuti ndikwatire ngati ine ndikanangokhala nazo ndalama zokwanira kuti ndimulipire mlaliki. Yanati ine ndili nazo ndalama zokwanira kuti ndipeze laisensi yanga, koma anati ine ndilibe ndalama zokwanira Zoti ndi mulipile mlaliki. Zobera nati, tabwino mbale wanga ndi mlaliki. Ndipo iye agoza kukukwatitsa iwe. Yanati iye samalipilisa konse wanthu pa zinthu zonga izo. Yanati kodi iwe ungakamufunsa iye ngati iye anga ndikwatitse ine. Tabwino usiku umenewo mbale wanga anandifunsa ine, ine ndinati ngati iye sanakwatirepo konse kale aliyense wa iwo, ndipo chilichonse chawo chili bwino. Yanati chabwino iye akamufunsa iye, ndipo ine ndinati ngati izo zili amuze iye abwere kuno. Kotero pamene lowaluka linabwerapo, ndipo nyamatayo anabwera kuno, chakhala chili chinthu chachikulu kwa ine kuti nthawi zonse ndiziyang'ana mbuyo pa izi. Ine mazulu amvula, ndipo galimoto yakale ya Chevrolet ili ndi nyali zitamangiriridwa ndi mawaya amabelo yomwe inayenda kufika pa khomopo. Anali kanthawi ine ndangotaya mkazi wanga, ndipo ine ndinali kukonza zipinda ziwiri zazing'ono. Ndipo dzovu anali kumtunda uko ndi ine ndikuyembekezera iwo, ndipo nyamatayo anatuluka mu galimotoyo. Ndipo iye ndithudi sankaoneka ngati mkwati kwa ine kapena momwe akanachitira kwa aliyense ine ndikulingalira. Yeya, ine ndikhoza pafupi kugula nsapato zabwino kwa dola ndi hafu. Ndipo iye anali atavala zake zoti zinapondedwapo, ndipo thalauza yake inalidi mwathumba. Ndipo iye anali atavala chimodzi cha zikhotho zachikale zachikopa cha nungu. Ine sindikulingalira ena inu anthu achikulire mungazikumbukire, icho chinkaoneka ngati icho chinali chitazunguzidwa mu makina otapira chopanda kusitidwa. Ndi icho chinali chokwinyika ndi chomangidwira mmwamba monga chonse ndi ngodyayo ili mmwamba. Ndipo dona wang'onoyo anatulukira kumbali ali ndi yaing'ono. Oh, madiresi ena awo achikale amandalasi ine sindikudziwa. Ine ndinapanga kulakwisa potula mtunduwo wa nsalu nthawi ina Kingham. Ine ndikukhulupira iyo imatchedwa. Ndipo kotero iyo inali. Ine ndanena izo olakwika kachiwiri. Ine nthawi zonse ndimachita choncho. Ndipo ine ndinati iye anatuluka mu galimoto, ndipo iwo anabwera pamwamba pa masitepewo. Ndipo pamene iwo ankalowa umo kanthu kakang'ono kosaukako. Iye ine ndikulingalira iye basi zonse zomwe iye anali atavala inali nsiketiyo. Ndipo iye sanali atavala nsapato nkomwe, iye anali atakwera matola kuchokera ku Indianapolis pobwera. Anali ndi tsitsi laling'ono likulendewera pansi kumbuyo lalitali lokhala ngati mangongo ofika pansi ku msana wake, ankaoneka wang'ono kwambiri. Ndipo ine ndinati kwa iye, kodi ndiwe wamkulu mokwanira kuti ukwatiwe? Iye anati inde bwana. Ndipo iye anati ine ndili ndi chilolezo changa cholembedwa kuchokera kwa bambo anga ndi amayi. Iye anati ine ndimayenera kukachisonyeza icho kukoti kuno kuti ndipeze license yanga. Ine ndinati chabwino. Ine ndinati ine ndikanakonda kuti ndiyankhule kwa inu pang'ono pokha ife sanachite chikwatizi. Iwo anakhala pansi. Nyamatayo anapitirira kuyang'ana ponse ponse mchipindamo. Iye anali wosowa kumetedwa tsitsi kwambiri ndithu. Iye anapitirira kuyang'ana ponse ponse mchipindacho. Iye sanali kumvetsera kwa ine. Ine ndinati mwananga, ine ndikufuna kuti iwe uzimvetsera kuzomwe ine ndikunena. Anati inde bwana. Kwa ine ndinati iwe ukumukonda msungwana uyu? Iye anati inde bwana, ine ndikutero. Ine ndinati iwe ukumukonda iye? Inde bwana, ine ndikutero. Ine ndinati tsopano kodi iwe uli nawo malo oti umutengereko iye iweyo pambuyo pa kumukwatira? Anati inde bwana. Ine ndinati chabwino tsopano. Ine ndinati ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe china chake. Ine ndamva iwe ukugwira ntchito kumtunda kuno ku PWA iyi. Ndipo iye anati inde bwana, yapafupi madola 12 pa sabata. Ine ndinati iwe kuganiza iwe ukamukhalisa moyo iye? Iye anati ine ndikachita zonse zomwe ine ndingakhoze kuzichita. Ndipo ine ndinati chabwino, izo zonse zili bwino. Ndipo ine ndinati tsopano bwanji ngati itamutera? Bwanji ngati iye atamutosa ntchito iyi mlongo? Kodi iwe udzachita chani? Udzathawira kwanu kwa amayi ababa? Iye anati ayi bwana, ine ndidzakhala ndili naye. Ndipo ine ndinati bwanji bwana, ngati inu mutakhala nawo ana atatu kapena anayi popanda choti muziwadyetsa iwo, ndipo inu mulibe ntchito iliyonse, kodi inu mudzachita chani? Mutumiza iye achoke? Nati ayi bwana, ine ndidzavutikira mopitirirabe. Ife tizakwa nisa izo mwanjila ina. Ine ndinamvele la kuchepa. Go ine ndinaona kuti iye anka mukonda iye kweni kweni. Jivo iyo anka kondana wina ndinzake. Ine ndinawa kwa tisa iyo. Ndiye ine ndinkada abu hako mwe iye. Ana mutengela iye. Masibu angapo ine ndinamufunza mbale wanga doku. Kumene ukokuli. Yana di inu mzabile kunyu abane. Zinda wa ungono kumusi kwa tuku. Jibo kumusipa nsinge wo kumene ne ndinali ndi malaka itawa unjika kumene ne ndi nkapita sikuli lonse pamene ine ndinali woyanganira mawaya kotero pamene anthu ena onse wawo onse ankakhalapo kumanena nthabwala ndi zinthu ine ndinkakhoza kulowa mu galimoto kuthamangira ku nsingeko ndi kukapemphera pa nthawiyo ndi kuwerenga baibulo langa pansi pa chidutswa chachikulu cha malaka kumene kunali ntchito za zitsulo kale kuli gulu la magalimoto akale abokosi omwe ali kumeneko ndipo nyamata uyu anali atapita kumeneko ndipo anakatenga imodzi ya magalimoto abokosi amenewo ndipo anadzichekera chitseko lolowera mu iyo ndipo anali atatenga manyuzipepala ndi mabatani achitake yangada kudziwa chomwe batani lachitake lili palibe akukintake pano ndiye ndizo kutenga chituswa cha bolodi kuyika chikhomo mmenemo katsasa kakang'ono yeno nkukakankhira iko umo ndilo batani lachitake kotero iwo anali atazika izo paliponse ndipo iye anali atapita uko wopanga zitsulo ndipo anakazitengera zinthu zina ndipo anadzapanga sitepe kuti azikwera umo ndipo anakalenga mabokosi ena akale ndipo anadzipangira tebulo ndipo ine ndinaganiza tsiku lina ine ndipita kumeneko ndikaone momwe iwo akukhalira limodzi pafupi miyezi sikisi zisanachitike izo ine ndinakwatisa mwana wamkazi wa Evi Knight kwa mwana wa mwamuna wa E.T. Slider. Evi Knight mmodzi wa amuna olemera omwe alipo pa mtsinje wa Ohio. Ndipo amayendesa mafakitari akulu konseko amapanga nyumba zopangitiratu izi ndi zina zotero. Ndipo Slider Eti Slider, kampani yanchenga ndi miyala. Ana a mamiliyoneya. Ndipo ine ndinawakwatitsa iwo. Ndipo ine ndinkabwerera ku malowo kumakaziphunzira izo kwapafupi masabata awiri ndi kumabwerera mu komangidwa ndi kumakagwada pa nsamiro ndi zapamwamba zonse ndi chilichonse chomwe ine ndinayamba ndatutsamo pafupifupi ndinkayenera kuti ndidutse mu izo kuti ndiwakwatitse awiri awo. Ndipo pamene iwo anatulukira bwanji iwo anali banja lina laling'ono ili linangoima pamenepo muchipinda chaching'ono china chake momwe ife tinali ndi ndalema wang'ono ndi kama wopindidwa koma iwo onse anakwatisidwa ndi mwambo wofanana. Leno tsiku lina ine ndinaganiza ndipite uko ndi kukalichezera banja lolemera ili iwo sankasowa kuti azigwira ntchito makolo awo anali mamiloneya anali atawamangira iwo nyumba yabwino. Bona Evi Knight uyungo uno pa piriri zigwiriro za zitseko zake ndiza 14 karati pa nyumba yake yachifumu yaikuluyo kotero inu mukhoza kulingalira mtundu wa nyumba yomwe iwo anali kukhalamo iwo sankasowa kuti azigwira ntchito wankakhala ndi kadilaki yabwino imapasidwa kwa iwo chaka chilichonse ndi basi ana okha ndipo iwo anali nato basi chilichonse chomwe iwo ankachifuna. Pamene ine ndinapita uko tsiku lina tsopano momwe ine ndinadziwirana ndi iwo mmodzi wa abwenzi awo anali bwenzi wabwino wa ine ife tonse timakhala ngati tinkakondana limodzi ndipo umo ndi momwe ine ndinadziwirana nawo pamene iwo anafuna kuti ine ndiwakwatitse iwo kotero ine ndinapita kukawachezera iwo ine ndinatuluka panjapo mu fodi yanga yakale panjapo ndipo ndinayenda kukwera pa masitepe ndipo ine ndinapitapo pang'onong'ono moyandikira kwambiri ndipo ine ndinawamva iwo ndipo iwo anali akukangana kwenikweni iwo amachitirana nsanje wina ndi nzake iwo anali atapita kovina iye anali msungwana wokongola kwambiri ndipo iye anali mtundu wa amodzi angenge zokongola izi iye anatenga mphoto zambiri takumeneko ndipo anawina magalimoto wena ndi zinthu chifukwa chokhala ngenge yokongola ndipo ine ndinayangʼana pa iwo ndipo wina anali atakhala kungodya imodzi ndi wina kwinzake akukanga anaza nyamata wina yemweye anapinya naye kapena msunga na wina china chake pamene ine ndinabwerapo ndiwanalumpha mofumira kwenikweni ndi kukumbatirana wina ndi nzake nadusa bwalolo ndiyawo manjawo kudutsa pabwalolo anabwera kuyenda molunjika kukhomo anati bwanji moni apo mbale Branham zikukuyenderani bwanji inu nati ziri bwino zikukuyenderani bwanji inuyo go oh iye anati ine ndikokondwa kwambiri sitonge ikokondedwa ndipo iye anati inde wokondedwa maona tsopano inu mukuona inu mukungovala china chake chomwe sichili chenicheni tsopano inu mungakhoze kutendesedwa ndi moto wopentedwa monga mipingo ina iyi imayesera kupenta pentekosite za china chake chomwe chinachitika zaka zikwi zapitazo kapena zaka zikwi ziwiri zapitazo inu simungakhoze kutendesedwa ndi moto wopentedwa pentekosite ili basi yeniyeni lero momwe iyo inalili apo maona eya moto udakali kukugwa iwo si moto wopentedwa iwo ndi moto weniweni kotero iwo basi apo iwo anali ndikuona ine sindikanafuna kumakhala monga choncho o ine ndinaganiza inu mukudziwa tingowoloka kakhwawa uko ndikuwoloka pa msinjewo upo ndi kumene banja lina ili linakasilizirako ine ndinaganiza loweluka lina madzulo ine ndizembera kumeneko ndikukaona momwe iwo ndikuwayendera kotero ine wotuwa pa nkhope ndipo ndidavala ovololo yakuda ndidavala zida zanga ine ndinaganiza ine ndizembera kwa iwo ine ndinazemberapo ngati kuti ndimayang'ana zotetezera magesi ngati zang'ambidwa ndi mphezi kapena china chake ndipo pamene ine ndinkayenda motsatira mawaya a telefoni nthambo zamagesi motsatira msinje ndipo apo panali Chevrolet yakaleyo inaliili kutsogolo komwe pafupi patapita chaka ine nditawakwatitsa kale iwo ndipo apo panali chitseko chinali chotseguka ndipo ine ndimakhoza kuwamva iwo akuyankhula kotero izi zikumveka monga wachinyengo koma ine ndinayenda moyandikira ndithu kuti ine ndikanakhoza kumvetsera ndione zomwe iwo anali kunena ndinayimapo ndipo ine basi ndinkangofuna kuti ndidziwe kwandekha ine ndimakonda kufufuza kuti ndizikhala wotsimikiza pa zomwe ine ndimaziyankhula umo ndi momwe ine ndimachitira nawo mawu a mulungu kodi iwo ali choonadi kapena iwo sichoonadi kodi iye asunga mawu ake kapena iye sawasunga mawu ake iye akati asasunge mawu ake ye iye si mulungu iye akasunga mawu ake ye ndi mulungu maona ndipo kotero ine ndimafuna kuti ndione momwe iwo ndinali kuwayendera ndipo ine ndinazembera motsatira mbaliyo mophweka kwenikweni ine ndinamumva iye akuti o wokondedwa ine ndimafuna kuti ndikuvulire imeneyo iwe kwambiri ndithu iye anati tsopano taonani wokoma mtima iye anati dresiyi ili bwino iye anati moti iyi ili bwino basi anati ine ndikuyamikira iyo koma iwe ukuona ine ndinazemba chapamenepo chotero kuti ine ndikanakhoza kumayang'ana kupyolera mu mng'alu kumene chitseko chinali chitakankhidwa motseguka apo mugalimoto yabokosiyo ndipo apo iye anali atakhala mmenemo ndi mkaziyo ali pa miyendo pake ndipo mkono wa mkaziyo womukumbatira iye ndi mkono wake womukumbatira iye ndipo iye anali ndi chimodzi cha zipewa izi zakale zopewa ndipo anali atayika bola ling'ono anachiphwanyira icho pansi pamwambapo ndipo anatsanuliramo zacheke chake chamalipiro mmenemo iye anali atachiyika icho pa tebulo ankati zochuluka chotere ndi za zakudya zochuluka chotere ndi za insurance ndi zochuluka chotere za galimoto ndipo iwo sankakhoza kupangisa kuti zikwanire ndinapika popeza kuti iye anali atayiona dresi yaing'ono uko pa zenera anakhala akuyang'ana pa iyo kwa masabata angapo yomwe inkagulisidwa dola ndi china chake iye ankafuna kuti akayigule iyo anati tabwino wokondedwa iwe ungaoneke wokongola kwambiri mu iyo ndipo iye anati koma wokondedwa ine ndili nayo dresi ine sindikuyisowa iyo kwenikweni mwaona ndipo ngenge yaing'ono iyo ine ndinabwerera mbuyo ndipo ndinayang'ana kumbuyo ine ndinkakhoza kuona nsanjayo pamwamba pa nyumba zina ine ndinayima pamenepo ndipo ndinayang'ana maminiti angapo ine ndinaganiza Mundu ole melandi uti. Inendi naganiza. Ngadi biwo prana. Ngadi iwe ukutuna kuti utenge malo pati. Iwe. Ukanafuna kupita kuti. Kwa ine. Ine sindikanatenga iti nchoko ngula ito. Pamwamba papirilo. Ine ndikanatenga kalidwe iri pansipano. Ngadi womanga banja weni weni. Mina wake yemwe akana mandikonda ine. Ndiku makala nane. Mina wake yemwe anga esere manga banja. Ndiku osati kuni lajiri jose kwa cha zoko ngola. Ndi wina wake yemwe akana makala ndi iwe. Gao la iwe. Izo nda izo onse zandika nilila ine. Womwe izo zina aliri. Mozi anasanga sungwa na woko ngola. Mina yo anasanga kalidwe. Tobano ndiyo njila yoka yomwe iwe. Unga koze kusangira. Koyamba, unapuna kalidwe. Ndipo kenako, ladiwe, ukumukonda iye. Chabwino. Zinigirani, Adamu oyamba wa Mulungu, analibe kusanga kulikonse, wankazi wake, iye sana kale ndikusanga. Mulungu, anango mubangira iye, mozi. Ndipo iye, sana kide kumusanga iye. Kote la ite, tukupesa kuti, iye, anamutokolela iye, mosojela kuchoka kumau wa Mulungu. Iye, sana kide kupempelela panganiyo. Iye, sari monga inundine. Iye, sana kale ndikusanga. Ndipo kajiwiri, kujita izo, iye, anamutokolela iye kuchoka pamalo wake olondola. Kukala mwana wa Mulungu. Ndipo iye anachita izo pakumusonyeza iye njira ya magono kwambiri ya kakhalidwe. China chake chimene iwo kwenikweni sakanati achichite koma khalidwe la iye linasonyeza kuti iye anali kulakwitsa zolinga zake ndizokumba linali zolakwika basi. Ndipo anamukakamiza iye mwakulingalira kwake kuti kuwala kwatsopano kwa magono kumene iye anali atakupeza zomwe zinali zosutsana ndi mawu a Mulungu. Inali njira yabwinoko yokhalira moyo. Ndipo ndiakaza ngati lero ndimo singanisa amuna omwe angakhoze kumukoka mkazi wabwino kumchotsa kwa Mulungu kapena kumukoka mwamuna wabwino kumchotsa kwa Mulungu. Pakuyesera kumuza iye chipembedzo ichi iwe nyamara wachipentekosite chipembedzo icho iwo amari o icho chonse nchakachitidwe kachikale ndi chakale cha utsi. Musali muzichikhulupirira icho. Inu kuli bwino muzipemphera zolimba inu musanamukwatire msungwana ameneyo. Ine sindikusamala momwe iye aliri wokongola. Chinthu chomwecho kwa mwamuna. Iye anamukakamizira iye kuti achoke kuchifuniro cha Mulungu. Ndipo anamupangisa iye kuti achite china chake chimene iye sakanayenera kuti achichite. Ndipo ndi icho anayambisa imfa kwa mtundu wonse wa anthu. Chifukwa chake Baibulo limamuletsa iye kuti azipunjitsa kapena kuti azilalikira kapena kuchita ndi mawu a Mulungu mwa mtundu uliwonse. Ine ndikudziwa Mulungu. Ochuluka inu mumati Ambuye anandiitana ine kuti ndizilalikira. Ine sindiri nditsutsane ndinu koma ine ndikuti ndikuwuzeni inu mawu ananena kuti inu musamachite izo. Iye asamaphunzitse kapena kutenga ulamuliro uliwonse koma kuti azikhala mwachete. Chabwino inu mukuti Ambuye anandiwuza ine kuti ndizichita izo. Ine sindikukayikira izo kamodzi pang'ono. Kodi inu munawumba utenga wanga usiku wina wa Balamu. Balamu anamba lingaliro loyamba loperekedwa molunjika la Mulungu. Usati ukachite izo koma iye anapitirira kudzipusisa nawo mpaka potsiriza Mulungu. Anamuza iye kuti apite akazichite izo. Mulungu akhoza kukulolezani inu kuti muzilalikira. Ine sikunena kuti iye sanatero koma sizili molingana ndi mawu ake pachiyambi. Chitongo solo, iye ndi woda zikala pansi pakumvera, monganso inenera lamulo. Zoona kotero, Yesu amayenera kuti azichita izo. Tsopano zindikirani kachiwiri, momwe mkwatibwi wachibadwa amayimira wauzimu. Mawu amanena kuti iye anapangidwira kwa mwamuna. Ndipo osati mwamuna kupangidwira kwa iye. Tsopano ine ndikuti ndiyankhule ndichifukwa mu maminiti ochepa. Pa zankwatibwi wa Khristu. Koma ine ndikuyesera kuti ndikusonyezeni inu maziko ake. Mkazi anapangidwira kwa mwamuna ndipo osati mwamuna kwa mkazi. Ndicho chifukwa pansi pa malamulo akale kuti mitala inali yololezedwa. Tayangʼanani pa Davide atakhala kuja ndi akazi 500 Go Bible linati yana limamuna wabantima pa Mungu bomwe ali na wakazi 500 Go Solomon ali nao chikwi koma palibe mmodzi wakazi amenewo akanakhala ndimwamuna wina inu mupezete bianga ya chikwati ndi chilekano yomwe pamwamba pa piri ku Tucson apo kuno sitale litali ine ndinali pamwamba apo ndikupembelera zokhudza izo iwo anawawerusa mu masukulu ndi akalione lawira moto lija ndikuzungulira pa piriro ndikumapira mmwamba mwapanulo mbuyo ndi mtsogolo chokwera ndi chotsika anthu ozungulira kuno akuzidziwa izo uko ndipo analiona ilo ndipo izo pamene iye anandiwuza ine choonadi chachikwati ndi chilekano ichi chofunsidwachi ngati pali mbali imodzi ikupita njira iyi ndi ina ikupita njira iyo payenera kukhala pali choonadi pena pake pambuyo pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri zija iye anasonyeza chomwe chinali choonadi chake zindikirani tsopano iye sakanakhoza kukhala naye kupatula mwamuna mmodzi chifukwa mkazi anapangidwira kwa mwamuna ndipo osati mwamuna kwa mkazi akazi onse 500 aja anali basi mkazi wa Davide ndipo icho chinali choyimira pamene Khristu adzakhala pa mpando wachifumu mu zakachikwi mpadibwi wake sadzakhala ali munthu mmodzi koma iwo adzakhala ali makumi azikwi mpadibwi onse mwa mmodzi ndipo Davide anali nawo akazi ambiri mwapa yekha koma kokha onse awo pali modzi anali mkazi wake monga thupi lonse la okhulupirira lili mkwatibwi wa Khristu chifukwa ali iyeyo mkazi iye anali mwamuna tsopano ife tinapangidwira pa Khristu Khristu sanapangidwire kwa ife ndi chimene ife tikuyesera kuti tizipita lero mabuku athu owerenga ndikuyesera kumapanga mawu omwe ali Khristu azitiyenera ife malo mwati ife tiziyesera kudzipanga tokha kuti tiziyenera kwa mawu ndiko kusiyana kwake pamene mwamuna asanga asungwana wina wake chokera mu banja iye sayenera kuti azidalira pakukongola pakuti kukongola ndikonyenga ndipo kukongola kukongola kwa makono kwa mdziko ndikwa mdiyerekezi oh ine ndikumumba wina akuti kunja uko khala wosamalira pa mlaliki ine ndikunena kuti zinthu izi za pa dziko lapansi lino zomwe zimatchedwa zokongola zili mantseradi za mdiyerekezi ine nditsimikizira izo kwa inu ye mukuwala kwa ndemanga iyi tiyeni tifufuze mawu oyera mulungu kuti tione ngati izo zili zolondola kapena ayi ndipo wena akazi inu mumafuna kuti mukhale wokongola kwambiri tione kumenezo zikuchokera patiyambi ife tikupeza kuti satana anali wokongola kwambiri mpaka iye anawanyenga angelo ndipo iye anali mngelo wokongola kwambiri mwa onse iwo ndisonyeza iko kumagona mwa ndiyerekezi nyambo imati Solomoni anati kukongola ndikwachabe ngokulondola simo ndilokongola ndikuti ilo lili ilo limakopa ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu ndikunena china chake apa kwa inu ine ndikufuna kuti inu muzindikire miniti pang'ono mwa zolengedwa zonse mdziko mbalame nyama ife tikupeza kuti pa moyo wa zinyama zonse kupatula wanthu ndi chachimuna chimene chili chokongola ndipo sati chachikazi bwanji ichocho tayang'anani pa gwape gwape wokongola wamkulu ali ndi nyanga zake ndi gwape wamkazi wang'ono wonga bulu tayang'anani pa thazi nkhuku yaing'ono ya mangamanga ndi tambala wamkulu wokongola nthenga tayang'anani pa mbalame yaimuna ndi mbalame yaikazi tayang'anani pa bakha wamphongo ndi wamkazi maona ndipo palibe cholengedwa chimodzi mu dziko chimene chinapangidwa chimene chingakhoze kunyenga ndi kudzinyazitsa ngati mkazi tsopano mlongo musati muyime ndikupita kunja ndingodikirani mpaka ife timve mapeto a izi mukuona mukuona palibe kanthu kena palibe chachikazi pambali pa mkazi chingakhoze kukhala chopanda khalidwe inu mumamutcha galu slati inu muma isangumba sao. Oma mama kalidwe, izozili na oma kalidwe, oduluka kuposa teka, laka swiri abaganema, omwe alipo kuno. Iwo sanga koze kukalati indu jina kake, koma akalidwe. Ngonkazi analiemwe, anajida kusimhidwa, kudi, azijida zoso kenezeka, jikokulo ndola, mkona kumene kukongola, kuma mutengela iye uko, tobano. Ndito jifuwa kutilelo, ipedu kupesa kuti akazi, alipakuchuluka kwa kukongola. Inu mga mutenga Pearl O'Brien, inu mnayamba mwati wanapo chuzi chake, ankaine ya kukala wakongola kwa mbili wa Amerika. Palibe mwana wa sukulu, wotokela kusukulu hili onse koma yemwe, akana kosa kumuika yemu nzele wakumbuyo. Kodi inu mumaziwa kuti izo, maenela kukala manjila imeneyo. Kodi inu mumaziwa kuti Baibulo, ima yangula kuti umo ndi momwe zidi zidzakhalira ziri. Kodi inu mukudziwa kuti kugwa kunabwera ndi akazi pachiyambi ndipo kugwa mabedo atsokera mwanjira yomweyo akazi kubwera mu ulamuliro ndi kumalamulira pa amuna ndi zina zotero. Inu mukudziwa lemba limanena zimenezo. Inu mukudziwa tsiku limene iye akuvala zovala za amuna kumalidula tsitsi lake. Zinthu zonsezo ndi zosiyana ndi mawu a Mulungu. Ndipo inu mukudziwa iye akuyimira mpingo. Pamene inu mupenya chimene akazi akuchita, inu muona chimene mpingo ukuchita. Ndizo ndende kulondola. Tsopano izo basi ndizoona monga mawu a Mulungu aliwoona. Palibe chachikazi china chili chopangidwa kuti tingazinyazise monga mkazi angakhozere. Ndipobe kupyolera mu izo, kodi anapangidwa kuchokera, iye sanali mukulenga koyamba. Zazikazi zina zonse zili muchilengedwe chapachiyambi. Mbalame yayikazi ndi yayimuna, nyama zamphongo ndi zazikazi. Koma mu moyo wa umunthu, Mulungu anangopanga mwamuna, ndipo iye anatenga kuchokera kwa iye ndipo mkazi ndopangidwa kuchokera kwa mwamuna, chifukwa Mulungu sanayambise chinthu choterocho. Kufunzani malemba, ndiyendeyende kulondola. Mulungu, ayi bwana, mukulenga kwake kopachiyambi, iye anayikidwa kunja uko, koma ngati iye angakhoza kutsigwira yekha molondola, ndi mphoto yayikulu bwanji yomwe iye ali nayo kuposa mwamuna. Iye wayikidwa pamalo oyesedwera, cholera mwa iye kunabwera imfa, iye ndi wolakwa pa imfa zonse. Komano Mulungu anatembenukapo ndipo anamgwiritsa ntchito mmodzi kuti abweretsenso moyo kachiwiri. Anabweretsa mwana wake kupyolera mwamkazi womvera uyo, koma yemwe ali woyipa ndi woyipitsitsa yemwe alipo. Alibe chilichonse chingakhoza kukhala chotsika choncho. Kaini mwana wake wa Satana ankaganiza kuti Mulungu amalandira kukongola, iye akutero lero. Kaini anali mwana wa mwamuna wa Satana. Tsopano inu mukuti ifesi tipita mwa Satane pa izo, koma ingondilolani ine ndikukhazikitsireni inu izo. Baibulo linanena kuti iye anali wa woyipa uyo, kotero icho kukhazikitsa izo chabwino. Tsopano iye anali mwana wa Satana, ndipo iye ankaganiza kuti kubweretsapo guwa ndi kulipanga ilo kukhala lokongola kwambiri pakupembeza ndi chimene Mulungu akanataa chilemekeze. Iwo akuganizaganiza chinthu chomwecho lero. Zituti ife timange chinyumba chachikulu kwambiri, ife tikhale ndi zipembezo zazikulu, ife timange chinyumba chachikulu kwambiri ndi wanthu ofala bwino kwambiri, alaliki otukuka kwambiri. Nthawi zina Mulungu amakhala mailosi mamiliyoni kumi kwa izo kunkulondola. Komabe iwo ndi mpingo, kotero ngati Mulungu amangolemekeza kupembeza kudzipereka nsembe, Kaini anali wolungama basi wonga ana alili Abele. Koma zinali mwavumbuluso, iye anamvetsa kuti sanali maapulo omwe makolo ake anadya. Ine ndikuti ndinene china chake pano chomwe sichimveka bwino kwa mtumiki, koma ine ndikuti ndichinene icho muli monse. Ine ndimawamba ena awa akunena zinthu zotero, amanena nthabwala zazing'ono. Ine sindikutanthauza izo, ine ndinena izi ngakhalebe. Ngati kudya maapulo kunawapangitsa akazi kuzindikira kuti iwo anali maliseche, ife ndi bwino tipereke maapulo kachiwiri. Mukuona.
forgive me for that.
Kulugire nine chifacha izo.
Koma bastonero kuti zvisindego.
Ine ndakumangirira ninu pano pakuyankhula zakazi ndi zinazotero. Ine ndikufuna kuti inu mumasuke kwa miniti kwachomwe tikubwera motsatira.
Now, notice.
Tsopano zindikirani.
Inu,
iwo sanali mapulo.
Ife
tikudziwa izo.
Mpingo
wakhala mu masiku awa ndi zozikwanitsa zake monga zokwanitsidwa kupangidwa ndi anthu zina zonse iwo kukhala mwa sayansi iwo akuyesera kuti apange mpingo wa mwa sayansi ndi kukopa pa zithunzi ndi nsanja zazikulu ndipo ndi zoyipa kwambiri kuti achipentekosite analowa nawo muchizolowezi chimenecho inu mukanakhala bwinopo muli ndi nkhocho kumusuko pangodya muli ndi mzimu wa mulungu wokuzungulirani inu amen ndi zimenezo koma inu mukuyesera kuti mzidzifanizitsa ndi wena onse awo chifukwa inu mwakhala chipembedzo ndichomwe chachititsa izo mwaona mipingo ili kuyesera kuti ikhale mwa sayansi ndipo kumbukirani pamene munthu akupindula chipulumuko mwa sayansi iye akudzipha yekha tsiku lililonse pamene iye anayambisa wonga wamfuti eonani zomwe iwo wachita pamene iye anayambisa galimoto iyo imapha mochuluka kuposa momwe wonga wamfuti umachitira tsopano iye wadzipezera yekha bomba la hydrogen ndikudabwa chomwe iye adachite nalo ilo tondola chochotero momwe ulili mpingo pamene iwo ukuyesera kuti uzipindula mwa sayansi mwa njira zopangidwa ndi wanthu izo zikukutengerani inu kutali kwambiri ndi mulungu ndi muimfa kuposa momwe izo zinalili pamalo oyambirira ndikulondola musati musankhe mpingo wanu mwa njira yofanana ndi momwe munachitira akazi wanu mwaona mene sayansi inamuchitira iye chinali chozizwisa koma inu ndi bwino kuti mutalikirane kwa mpingo uli pa izo iye anapanga utoto wonga ndi zinthu zina zonse izi muzisankha mwakhalidwe la mawu ake tsopano tiye tifanizire mkwatibwi wachibadwa walero ndiwotchedwa mpingo wa mkwatibwi walero fanizitsani mkazi akupita kuti akakwatiwe lero tsopano tangoyang'anani chomwe sayansi yamuchitira iye iye amatulukirapo poyamba ali ndi tsitsi lake litatulidwamo ali ndi kamodzi ka kakonzedwe ka tsitsi ka Jacqueline Kennedy aka onani kapena china chake chonga izo ndipo inu mukudziwa zomwe baibulo linanena baibulo makamaka linamupatsa mamuna ngati iye akufuna kutero mkulu womusiya iye muchilekano ngati iye achita izo iye ndi mkazi wosalemekezeka yemwe angatule tsitsi lake baibulo linanena chomwecho chondo timumadziwa izo ha oyeya ine ndalalikira mochuluka kwambiri mu California kuti inu musazidziwe izo ngonkulondola oyeya ndiubwino wanji womwe izo zimandichitira ine iwo amachita izo muli monsebe inu simungakoze kuitenga nkhumba ndikuisintha dzina lake mupanga iye kukhala mwana wankhosa zindikirani inu mudananane ine ndatsiriza izi koma inu muzidziwa choonadi mwaona taonani tiyeni tifanizise izo apa iye akubwera ali ndi kuchuluka konse kwa utoto china chake chomwe iye sali mkwatibwi wa makono akamusukusulitsa nkhope yake mwamunayo akanathawa kwa iye mwina mwake angakuopseni inu pafupi kupa anachotsapo zinthu zonse izo pa iye ndimomwe zilili ndi mpingo uli ndi kutsogolo kwakukulu kopendedwa max factor wa theology ya tundu onsewo ali ndi nkhope yokongola yabodza pa iwo kukongola kopangidwa ndi wanthu ndiposati kukongola kopangidwa ndi mulungu mulibe khalidwe lochuluka mwa aliyense wa iwo zindikirani basi monga satana zokwanira kuti anyenge nazo fanizirani mkwatibwi wa makono tsopano iye amavala akabudula amavala utoto amadula nalitosa tsitsi lake amavala zovala zomwe zimaoneka ngati za amuna ndipo amamvera kwa mbusa yemwe amamuwuza iye kuti izo zonse zinali bwino iye ndi wonyenga iye adzakazunzika chifukwa cha izo mumatera akutsidyalo kukulondola. Akutina izo kutazinyenga. Kutakale zina zake tomo yesali. Umondi mwemwe mpingo umajitila. Umatenga didi ya igulu. Yedidi. Elo elodi. Tote lakuti inu mzidi. Habusatu alindiji ito ndiji nacho. Mwina mwake asaku zua mkome za mulungu. Posa nkafula ama ziwira za walupanga. Waji kubuto. Ukon kondola. Londola. Kwa kujini kila jina ta theology ya kuseminare kunja uko. Ipo asaku zua kali konse za mulungu. Posa jiri jonse.
Modern church and their theological peace. Mwina
mwono ndi utoto wao wa theology. Ulindi akazi yao onse, ulemele wao utametedwa, nutosedwa, jirike wao wina, jimbuse yemwe iwo, alinae, wonga Yezebeli, ndadi panayamba bakala mmozi. Kizilo duridwa, akabudula utoto zonse, takonsedwa monga ma ufuna kwa fioloje, umondi mwemwe mpingo ukuinila, londola. Koma kalimelake la uzimu, nilikutali, nilikukala wa manga banja, yemwe Yesu Kristu, akubwera kuti adzamulandire. Ngati Kristu aliyense, akanakwatira mkazi wanga uyo, izozi kusonyeza kuti iye, wagwa kuchokera kuchisomo. Kafunidwe kake ka Mulungu, kafunidwe kake ka banja, ningakhale banja lotani, zilikutali pamene iye asankha mkazi wanga uyo. Hai bwana Yezedi sangakoza ukanila pakafunidwe kati Kristu. Kalibe lake la uzimu lili pamalo otsikitsitsa. Lakupa mukukongola kwa chipembezo ndikusilira kwa dziko. Apo ndi ndende pamene mpingo waima lero. Wakulisa kalibe lake lokasidwa ndi mawu kupita kwa Satana pofuna chipembezo cha sayansi chopangidwa ndi wanthu. Pamene iye anali nawo ufulu monga mpingo wa Mulungu ndi azikhalabe ndi mawu a Mulungu ndi kumakhala nawo mzimu woyera ukugwira ntchito pakati pawo. Akuliwotserera pibiro palimodzi ndi mawu ndi chikondi cha Mulungu. Malo mwa izo iye anagulitsa maufulu obadwa nawo ake monga Esau. Ndipo anatenga chipembezo kuti chizimuloleza iye kumachita chilichonse chimene iye amachifuna kuchita. Kulondola. Fungo lakhale wotchuka monga amayi ake anachitira ku Nisea Roma.
God's word.
Mau a Mulungu. Oh, momwe izo zalowerera mu dera lathu la Pentecostite. Zoiba kwambiri koma iwo unachita izo. Zindikirani mini ndiyokha. Nani mumpingo wa Katolika. Mkazi uyo kuti akhale nani ndikutenga chophimba chotsiriza icho. Iye ali wodzigulisa mwanjeradi kwa mpingo umenewo. Iye ali solo chupindi mzimu chuma cha mpingo umenewo. Iye alibe malingaliro ake ake. Iye sangakhoza kukhala nawo pamene iye atenga chophimba chotsiriza icho.
No mind of her own. No will of her own.
Wopanda lingaliro la iye mwini. Wopanda chifuniro cha iye mwini. Onani kunja kuno chomwe Satana akuwapangira iwo zonyengezera zake ngati zoona. Mpingo woona wa Kristu mpatibwi wadzigulisa wokha kwa iye ndi mawu ake olonjezedwa mpaka malingaliro omwe amene ali mwa Kristu ali mwa inu. Kusiyana kwake.
Mpo
ife tikupeza lero kuti mpingo wa makono, mpingo wa makono wa mdziko, mpingo wa makono wa mdziko, ndiponso kuti mpingo wa uzimu, yonseyo ili ndi pakati kuti ibale wana amuna. Mmodzi wa iwo kubala kwa chipembezo kudzachitika tsiku lina mʼmasiku awa mʼbungwe la mipingo ya mdziko yomwe iti idzapeleke kwa dziko wotsutsa Khristu kupyolera mu chipembedzo. Ndizo ndende choonadi. Ine mwina sindikhala moyo kuti ndidzazionezo. Ine ndikukhulupirira kuti ndidzatero. Koma inu anthu achichepere ndikumbukira kuti inu munamumva mtumiki akunena izo. Zomwe zidi, ndidzasirizise, ndipo icho ndicho chilemba cha chilombo. Pamene iye akupanga bungwe la mipingo ya mdziko, ndipo iye adzabala mwana wake wotsutsa Khristu. Winawo uli ndi pakati pa mawu a Mulungu. Ndipo udzabala thupi lotsirizidwa la Yesu Khristu, lomwe lili mkwadibwi. Thupi la Khristu linasirizidwe panobe. Yangada kudziwa izo. Mamuna ndi mkazi ali mmodzi. Ndipo Khristu ali thupi limodzi. Mawu. Mpalibwi ayenera kuti akhale thupi lina lonselo. Ndipo awiriwo pali modzi akupanga thupi limodzi kachiwiri. Monga Adamu ana alili pachiyambi. Mamuna mkazi wake ali mmodzi. Tsopano iye mkwati muona wodzikulisa kwambiri kwa iye moti iye samagwiritsa malingaliro ake yake. Malingaliro ake ndituti ali chifuniro chake. Ndipo chifuniro chake ndicho mawu ake. Tsopano tayang'anani pawotchedwa mkwatidiyo wosankhidwa ndi mwamuna ndipo mufanizise wauzimu kwa wachibadwa walero. Yezebeli wamakono wolodzedwa ndi Ahabu wake. Kukongola kwa Max Factor chilichonse tayang'anani pa mpingo njira yomweyo koma wachiwelewele pa mawu a Mulungu wa moyo. Mbembezo zazikulu, nyumba zazikulu, ndalama zazikulu, malipiro akulu, odzigulisa yense. Amuna kumayima mudzuwa kumavomereza kuti zonse zili bwino ndi kumawaloleza iwo azipitilira nazo. Ndi nyengo basi ndizo zonse. Bonadi mbado wa mpingo wa khungu wa Laodikaya ndendende basi imene Baibulo linati ukanadzakhala uli. Anati ine wolemera ine ndikukhala monga mfumukazi ine sindikusowa kanthu. Ndipo iwe sukudziwa kuti ndiwe wosauka wamvekhachisoni wa khungu patsoka wamaliseche ndipo sukudziwa izo. Ngati izo sizili pakuti atero Ambuye chivumbulutso 3 ine sindinayambe ndawerengapo iwo. Ndimene iye ali ndipo sakudziwa izo. Taganizaliza izo. Ngati inu mudamuza mwamuna kapena mkazi pa msewu yemwe anali mbulanda ndikuwauza iwo kuti ali buno bwa muswe ndipo iwo nkuti tamala ntchito yako yako ndi pali matenda ubongo apo pamena pake pali china kake chomwe kalakwika ndi malingaliro awo. Ndipo pamene inu mungakhoze kuwerenga mawu a Mulungu momwe anthu ayenera kuti azichitira ndi ubatizo wa mzimu woyera mmene tili nawo lero ndi anthu bwanji iwo amayang'ana pa iwe ngati kuti iwe unali wa misala iwe ukawauza iwo iwe uli iwo ayenera kuti abadwe kachiwiri iwo ayenera kuti azikhulupirira Baibulo iwo amati izo zinali nthano za Chiyuda zasakasapitazo mpingo wathu uli nayo njira. Atsoka omvesa chisoni akhungu amaliseche ndipo sakuziwa nkomwe izo chomwe ndipo Baibulo linanena kuti icho ndi chikhalidwe chomwe iwo akulowamo. Angakhoze bwanji neneliwona kugonya kuziona izo ine sindikudziwa. Kulowelera kumene mu mipingo yathu yonse kulikonse tangoyang'anani pa izo basi mwakachitidwe kamakono. Ule wakaleyo ndi anati akazi wa chivumbulutso 17 akupereka kwa anthu osauka akhungu omvetsa chisoni chiphunzitso chake cha theoloji chosiyana ndi mawu a Mulungu. Ndipo iwo anapeza mwa iye miyoyo ya kapolo ya amuna ndi akazi akulikonse malo mwa kuwakopa wanthu. Khristu amawatchinikizira mawu ake zomwe zimawakopa wanthu. Iye samawakopera anthu ku mipingo yomwe imakopedwa ndi zipembezo zazikulu ndi zochitidwa zazikulu ndi zazikulu kwambiri zopitiriza ndi zinthu zamaonekedwe wokopa. Koma mawu a Mulungu amamukopa mkwatibwi wa Khristu. Tsopano zilirani ndi zosangalasa kuzindikira momwe zili kuti mpingo kuyesera kuti uzikopa chidwi cha wanthu ndi mikanjo yabwino ndi kwayala wovekedwa ndi akazi odula tsitsi ndi nkhope zopentedwa. Ndipo iwo amaganiza ndipo iwo amayimba ngati mngelo kunama ngati mdiyerekezi thamangathamanga usiku wonse kokavina mosaganiza kanthu pa izo. Ndipo ndi zomwe iwo amaganiza zonse zili bwino izo ndi zokongola. Koma inu mukuona izo ndi zopangidwa mwabodza awo simawu a Mulungu pamene mkwatibwiwoona amakopa chidwi cha Mulungu powasunga mawu ake. Tsopano zindikirani tsopano tiyenise timuzindikire Khristu. Inu mukuti chabwino tsopano dikirani miniti nanga bwanji kukongola uku kumene inu mukukukamba. Baibulo linati mu Yesaya 53:2 kuti pamene Yesu anabwera panalibe kukongola kwa iye kuti ife tikhoze kumukumba iye kukongola alibe kukongola. Ngati iye akanati abwere mwakukongola kwa chidziko monga Satana alili lero anthu akanathamanga momuzungulira iye ndi kumuvomereza iye momwe iwo akuchitira nawo mpingo lero. Iwo akanati amukhulupirire iye akanamulandira iye monga iwo akuchitira naye Satana lero ndithudi iwo akanatero. Koma iye sanabwere mukukongola kwa mtundu umenewo. Koma iye nthawi zonse amabwera mukukongola kwa khalidwe. Apo, Christ was Christ a beautiful, great, strong, strong, stout man. God, ha? Has,
God doesn't choose
Mulungu,
that time.
Usanga, ntundumeneo. Ine ndikukumbukira nthawi ina nenere anapita kuti akamutenge mfumu kuti akapange mfumu wochokera mwa wana a Jesse kuti atenge malo a mfumu ina Sauli ndipo totero Jesse anamubweretsa iye nyamata wake wamkulu wamphamvu nyamata wabwino iye anati tipewa tizioneka bwino pamutu wake neneri anapita kuti akasanulire mafuta pa iye iye anati Mulungu wamukana iye. Ndipo iye anamukana wina aliyense wa iwo mpaka iye anabwera kwa wang'ono wakaleyo wamapewa kugwa kamunthu kuoneka mofira. Ndipo iye anasanulira mafuta pa iye ndipo iye anati Mulungu wamusankha iye. Maona ife timasankha mwamaonekedwe. Mulungu amasankha mwakhalidwe. Khalidwe sanakhale konse khalidwe longa la Yesu Khristu. Ilo limakhala moyo mwa inu ndipo limaonetsera iye. Ife tikuziona izo nzoona tikukongola kwa chidziko kwa iye kumene kumamukopa mkwatidwe wake ndi khalidwe lake khalidwe la mpingo mene Yesu anali kulifuna osati kumene kuli nyumba zazikulu kumene kuli mpembezo zazikulu kumene kuli umembala waukulu iye analonjeza kuti adzakomana nawo kulikonse kumene awiri kapena atatu asonkhana pa limodzi zoonadi apo ndi pamene wokhulupirira woona amakhazikisa ziyembekezo zake pa mawu a Mulungu awo pokhala akutsimikiziridwa mu choonadi chomwe ali sankha mwa mawu ake osati gulu lokonda zachidziko iwo amadana nazo izo palibe zodabwisa iye akusuzulidwa kwa iye kwa iye waponya vumbulutso lake ndipo iye alibe ilo iye samasamala za iye omwe iye amachitira ndipo akuchita ndi kuchuluka kwa zinthu za mdziko izi zomwe ali nazo iye akufunafuna khalidwe lake khalidwe la Khristu tsopano mphindi yokha tsopano ndi choncho iye amamusankha mkwatibwi kuti azinyezimiritsa khalidwe lake omwe mipingo ya makono ya leloyi ndithudi kuponya dongosolo lake apa mailosi miliyoni chifukwa iwo akuchikana izi kuti ndi choonadi kotero kodi izo zingakhoze kukhala motani tsopano iye akuyembekezera tsiku lomwe mkwatibwi atadzaumbidwe ahebri 13:8 basi ndendende monga iwo anali monga iye analili iwo uyenera kukhala mnofu wake wofanana mafupa wofanana mzimu wofanana chilichonse chofanana ndendende basi chamangidwa kuchokera ndipo awiri awo ndiye akhale mmodzi mpaka mpingo ukhale izo iwo sali mmodzi khalidwe la iye mawu ambalo uno ziyenera kuti ziwumbidwe iye ayenera kuti awumbidwe monga iye alili tsopano potseka ine ndikufuna ndinene chifukwa chomwe ine ndinanenera zinthu izi ndipo ine nditseka usiku wina pafupi Filipo loko mmawa ine ndinazusidwa ine nditenga aliyense wa inu kuti ayankhe izi kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la ambuye kupatula chomwe chinali cholondola izo nthawi zonse zakhala zili zolondola kotero thandizeni ine mulungu akudziwa kuti izo nzoona palibe mmodzi wina kulikonse mu dziko mwazikwi za zinthu zomwe zanenedwa zomwe iye anayamba waponyapo mawu amodzi a izo nthawi zonse zakhala zikufika pochitika mwangwiro ngakhale mpaka pamene ine ndinali ku Phoenix tsiku lina kapena pafupi chaka chapitacho izo zinali ndipo ndinakuwuzani inu za uthenga umenewo wa ndi nthawi yanji ino mabwana ndipo ndinakuwuzani inu angelo asanu ndi awiri ndikanati ndikakomane nawo kunja uko ndipo kudzakhala kutsegula kwa zitsindikizo izi ndi chiyani ndipo apo magazini ya laiti inalemba nkhani ya izo gawi lalikulu ili ndikupita mmwamba mu mlengalenga mailosi sate mmwamba Milos 27 chotambalala ndipo anati sankakhoza kuzindikira chomwe iwo kunali sakudziwa panobe
ndipo amuna akhala pomwe pano mnyumba ino usiku uno anali atayimapo pomwe ndine pamene izo zinkachitika
ndendende basi zomwe iwo ananena iye anandiuza ine zinthu zomwe zinkati zichitike ndipo zinachitika basi ndendende pomwe chilichonse ta zisindikizo izo zinasekulidwira ndipo anandiuza zinsinsi zomwe zinali zidapisidwa mmusimo odusa mumibado iyo ya ukonza so ndizina zotero ngangwiro basi omwe ndidaima paja pamwamba papiri amuna adatu kamena nayi aiwo aima pomwe pano tsopano inde oposela ameneyo kubira chokwera pirinzi moyera onati tolamwala uwo ife tinali tikusaka ndiana tiponyere iwo mmwamba ndikuti pakuti atelo ambuye ine ndinatero pansi kuchokerapo panadza panulo yaing'ono ya mphepo ine ndinati mkati mwa maola 24 inu muona dzanja la mulungu amuna akhala pomwe pano alipo tsopano tsiku lodzapira pafupi telikoloko ndidayimapo ine ndinati konzekani pitani pansi pa galimoto apo wakunkhondo ine ndinati china chake tikukonzekera kuti chichitike umo munali mu mlengalenga moyera mwamba momwe mwachigwa chachikulu pansi unabwera moto wakamvuluvulu mpakala kumwamba basi mwamphamvu momwe iwo ukanakhoza kufulira ndinagunda makoma konga choncho ine ndinali nditayima pansi pomwe pa iwo ine ndinavula chipewa changa ndinagwira mutu wanga iwo unabwera pafupi mapazi atatu kapena nayi pamwamba pa ine ndipo unadula chidzenje mpaka cha kukhoma ilo monga choncho ndipo linaphulika ndipo unabwereranso mmwamba mu mlengalenga unazunguliranso kachiwiri ndi kubwera pansi nthawi zitatu mpaka unadula pamwamba pa thengo la mitengo pa mayadi 200 kuwamba nyamatawo akuti ameni iwo anali uko pamenezo zinkachitika mukuona ndipo kunapanga kufulitsa kutatu pamene iwo anatulukapo pansi pa magalimoto ndi chilichonse nabwereranso uko anati uwo ukanakuwomba iwe sakanati akhalepo malo amafuta ine ndinati uyo anali uyo anali iye iye anali kuyankhula kwa ine mulungu amayankhula ndikamvuluvulu ona ndipapo panali lawira moto lomwelo limene inu mumaliona pa chithunzi litayima pamenepo ndipo pamene ilo linapita mmwamba iwo anati ndichiyani kodi ine ndinati chiweruzo chikukantha gombe la kumadzulo tsiku lachiwiri kuchokerapo alasika anali pafupi kumira ona icho chinakantha kamodzi apo menya koyamba pamene iwe umayenera kuti uchite china chake kuti uphiphiritsire icho monga mwamuna yemwe anayika mchere mu nsupa ndipo anauponyera iwo m'madzi ndipo anati pakuti atero ambuye pakhale pali madzi okoma ndipenanso yesu anatunga madzi ndipo anawasanulira iwo mutipo ndipo anapanga vinyo kuchokera mwa iwo iwe umayenera kuti ukhale ndi china chake choti chiphiphiritsire zimene chija chinali pamene unapita mmwamba mu mlengalenga ndi kubwera pansi iwo unayambisa kamvuluvulu wang'ono uja mkati mwa maola 24 iwo unali utalibweleza phiri lija mpaka unadula gomo kozungulira iwo abusa bambo player akhalapa ine ndikuyang'ana kumene pa iwo tsopano anali kumtunda uko ndipo anakatola zituswa zina za iwo ndi zina zotero pano pali Tere Sokman iwo ndipo ayima pano ndi Bilepo ndi abale wena ambiri wena awa omwe akhala muno omwe anali uko komwe naona izo zikuchitika pamene iwo unkaling'amba iwo izo sizopeka icho ndi choonadi izo sizinali m'mbuyo mumasiku a baibulo izo ndi tsopano mukuona mulungu uyo yemwe amene nthawi zonse wandionesa ine zinthu izi ndipo izo zimapika pochitika ndendende mpaka pa chilembo palibe pomwe izo zinalephera nthawi imodzi tsopano ine ndikubwekelera pa iye masabata angapo apitawo ine ndinali mumasomphenya ndipo ine ndinali nditayima pa malo okwera ndipo ine ndinali woti ndione kuonetseratu kwa mpingo ndipo ine ndinazindikira akubwera kuchokera kwanga ine ndinali nditayima mochuluka ngati mwa njira iyi ndikuyang'ana chakumadzulo ndipo akubwera njira iyi linali gulu lokondeka la akazi kuvala kwabwino kwenikweni tsitsira litali litakonzedwera bwino kumbuyo mkono ndi masiketi opita pansi mwaluso ndipo iwo onse anali mwa nyimbo yoguba monga patsogolo asilikali achikhirisitu kuguba ngati wakunkhondo ndi mtanda wa yesu ukupitabe patsogolo ndipo pamene iwo anali kudusapo ine ndinayima ndipo panali china chake apo mzimu wina anali mulungu ndipo anati ndi uyo mkwatibwi ndipo ine ndinayang'ana ndipo mtima wanga unali wokondwa ndipo iye anapita kuzungulira mbali iyi ndipo anadutsa kuzungulira kumbuyo kwanga
Pakapita kanthawi pamene iye anabwereranso njira iyi ilo linati tsopano mpingo wamakono ukubwera mukuonetseratu ndipapa unabwera mpingo wachimwenye ine ndinayambe ndaonapo gulu la nyansi chotero apa panadza mipingo ina ya fuko losiyana iyo inkaoneka moyipa ndipo ine ndikunena izi pandine wokakamizidwa kuti ndizinena choonadi pamaso pa mulungu ndipo pamene iye anati apaapa kudza mpingo wachimereka tsopano kuti uonetsedweretu ngati ine ndinayamba ndaonapo gulu la achiyerekezi linali limenelo akazi amenewo anali atavula maliseche ndi kanthu kena kuoneka kotuwa ngati mtundu wachikopa cha njovu ndipo iwo anali akutigwirizira ito kutsogolo kwawo kalibe gawo la kumtunda kwa iko konse ndipo iwo anali akuchita mtundu wa zinthu zomwe zovina izi zomwe wanawa amapanga kunja kuno omwe amazipotokola ndi zinthu ndi nyimbo za mtunduwo zikupitirira ndipo pamene ine ndinamuona abiti USA akutulukira ine ndinatsala pang'ono kukomoka tsopano izi ndi pakuti atero ambuye inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake inu mundikhulupirire ine tsopano ine sindikanati ndinenezo pofuna kanthu kena mu dziko mulibe ndalama zokwanira mu dziko lonse zomwe zingatipangise ine kuti ndinene izo ngati izo zinali zoona ndipo pamene iye anabwera chapo icho chinali chinthu chooneka monyansa kwambiri chimene ine ndinayamba ndachionapo ine ndinaganiza mulungu molimba momwe alaliki ndife abale tavutikira kuti tikupezereni inu mkwatibwi ndipo icho ndi chopambana chimene ife tikanakhoza kuchichita iye anali akudzipotokola akugwirizira ichi kutsogolo kwa iye monga imozi ya masketi chinthu cha hula atachigwirizira icho kutsogolo kwa ziwalo zake gawo lake la m'musi monga chonchi akuvina ndi kumadzipotokola monga anawa amachitira kunja kuno pa zionetsero zoyipa izi zomwe iwo ali nazo akudzipotokola ameneyo anali abiti chikhristu cha mu Amerika chotero ndithandizeni ine mwathandizo la mulungu ndimomwe izo zimaonekera pamaso pake ine basi ine ndinayamba ine ndikanakhoza kukomoka ine ndinaganiza kuyesera konse ndikulalikira ndikukakamiza wina aliyense wa iwo ali ndi tsitsi lodula ndipo iwo anali akudzipotokola ndi kumapitiriza akugwirizira ichi patsogolo ndipo anabwera mozungulira pamene ine ndinali nditayimapo ndi chinthu cha uzimu ichi ine sindinkakhoza kumuona iye ine ndinkamumva iye akuyankhula kwa ine anali kumene pondizungulira ine koma pamene iwo anatembenukira njira iyi iwo ankagwirizira ichi ndipo basi akudzipotokola ndi kumaseka ndi kupitiriza kumapitirira monga choncho akugwirizira ichi patsogolo pawo tsopano ine ndinayima mukukhalapo kwake apo ndipo wantchito wake ndi zonse zomwe ine ndayesera icho ndi chopambana chomwe ine ndikanakhoza kuchita ine ndinaganiza mulungu kodi izo zinandichitira ubwino wanji ine kodi izo zinachita ubwino wotani kulira konse ndikupempha ndikukakamiza ndi zizindikiro zazikulu ndi zodabwisa ndi zozizwisa zomwe inu mumasonyeza ndimomwe ine ndinkayimirapo ndikupita ku nyumba ndikukalira ndidatsiriza kulalikira kwa iwo ndi zinthu ndipo ndi ubwino wanji womwe izo zinandichitira ine yena ine ndizayenera kuti ndidzapereke china chake chonga izo kwa inu monga mkwatibwi ndipo pamene ine ndinayimapo ndiyang'ana iye anadutsa napitirirapo ndipo inu mukhoza kulingalira thawo lakumbuyo kwa iye wopanda chilichonse atachivala anagwirizira ichi kutsogolo kwa iye pamene iye ankapita chakapsata nazo monga choncho mwakudzipotokola uku akuponyera miyendo yake kunja monga choncho ndipo iye o izo zinali zoyipa momwe iye anali akupitirira thupi lake likugwedezedwa wozungulira monga choncho tsopano ine inu mukuti kodi izo zikutanthauza chiyani mʼbale Branham ine sindikudziwa ine ndikungokuwuzani inu zomwe ine ndinaziona Boba mene iye anadutsa bo monga jonto ine ndinanga na paiye oh ine ndinango pika poko moka kweni kweni ine ndinango tembenukira kwina ine ndinaganiza mulungu ine ndatsutsika palibe kwajori ine ndiyesela kenaso ine basi ndikoza kungosia akaza akalo William kati inu mwakhala pano bo loto lidzalimene inu munandiuza ine kanthawi kapitako lomwe inu munali nalo usiku wina lomwe lakhala likukuvutitsani inu ndizo apo longolero tachotsedwa kuchokera mudzanja langa ndiye ine ndinangoganiza ine ndikhoza basi kungozi wala izo ine ndinali nditapita ndipo zonse mwakamodzi ine ndinazimba izo zikubwera kachiwiri ndipo anabwera apo kumbaliyi anabwera mkwatiri yemweyo yemwe anapita mozungulira kumbaliyi apa panabwera madona angono aja kachiwiri ndipo aliyense wa iwo anali atavala muzovala za fuko lawo mene iwo amachokerako monga Switzerland, Germany ndi kwina kotero aliyense atavala mtundu wachovala icho onse atsitsira litali ndendende basi monga ujayu wapoyamba ndipo apa iwo anali akubwera akuyenda patsogolo asilikali achitsitsitu kuguba ngati wakunkhondo ndipo pamene iwo ankadusa chapamalo akuonetseratu pamene ife tinali titayima basi zonse mwakamodzi diso lililonse linapita mbali imeneyo yeno iwo anatembenukira mbuyo ndipo mopitirira iwo anapita akuguba ndipo basi pamene iwo anayamba kupita chokwera mu mlengalenga momwe wina udayu anapita ku mphepete ya phiri ndipo anapita m'musi monga choncho awa anayamba kuguba chokwera kupita mu mlengalenga momwe ndipo pamene iwo ankapita akuguba ine ndinazindikira asungwana angapo ang'ono mbuyomo ankaoneka ngati iwo akanakhala ali msungwana wina wakunja monga Sweden kapena Switzerland kapena kwina kwake iwo anayamba kuyang'ana posungulira ndipo anapika nendinati kusati mudilaisi kusati mutoke pamayendedwe ndipo pamene ine ndinafuula monga choncho ine ndinagalamuka mumasomphenya nditayimapo ndi dzanja langa lotambasula monga choncho ine ndinaganiza chabwino padake ine ndanena zomwe ine ndinanena usiku uno ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu mfunso kodi ndimotedwa kuposa momwe ife tikuganizira kodi iye angakhoze kukhala kuti wayitanidwa kale ndi kusankhidwa wasindikizidwa azipita pakhala mmodzi wina wowonjezera inu mukudziwa kodi izo zingakhoze kukhala zotheka oyeya oyeya kumbukirani zomwe ine ndinanena tsiku lina pa tadzutsa mumuna wakubalitsa ya mphongo ndi yayikazi pamakhala mamiliyoni anyongolosi zomwe zimapita umo mazira miliyoni amapitapo koma pamakhala limodzi lokha la iwo limakhala moyo ndipo apobe iliyonse ya izo zofanana basi mmodzi pa miliyoni aliyense wa izo zira lofanana ndi mtundu wofanana wanyongolosi mmodzi wa iwo amakhala moyo ena onsewo amafa palibe wina yemwe angadziwe kuti ndiliti lomwe lili dzira lakutcha ndi o tiyani cha izo mulungu amayenera kulingalira pa izo kayakhala mnyamata kapena msungwana tsitsi lopira kapena la brauni kapena chilichonse chomwe ati adzakhale ali mulungu amalingalira pa izo osati zoyamba kukoma nazo koma zoyamba zomwe mulungu azilingalira mwina mmodzi kubwera pamwambapa ndi limodzi ngati inu munayamba mwazindikirapo muchubu choyesera kuti muzione izo ndikubwera pamodzi ine ndinazionapo izo mulungu amayenera alingalire izo mmodzi aliyense wa iwo ofanana basi koma mwakusankha kubadwa kwachilengedwe ndimwakusankha mulungu amamutenga mmodzi kuchokera pa miliyoni pamene israeli anachoka ku igupto paulendo wawo wakudziko lolonjezedwa ndipo anali pafupifupi anthu mamiliyoni awiri aliyense wa iwo anali pansi pa mwana wankhosa wa nsembe yemweyo kapena iwo sakanadakhale moyo aliyense wa iwo ankamvetsera kwa mose mneneri aliyense wa iwo anabatizidwira kwa iye mu nyanja yofiira aliyense wa iwo anapina akazi limodzi ndi Miriamu chokwera ndi kutsika mu mbali ya pamene gombe la nyanja pamene mulungu anamuwonongera ndaniyo aliyense wa iwo anayimba ndi mose ndipo anamumva iye akuyimba mu mzimu iwo aliyense ananyamana wochokera mchipululu omwe ntagwa pansi tokela kumwamba mana asobano kuli wonse tomwe dili toyimina ta uthenga aliyense wa iwo anaja pa iwo koma kutokela mu mamiliyoni awiri yangada nakafikako awiri mozi kutokela pa miliyoni alipo pafupifupi akhristu ndi mamiliyoni mazana asanu mdziko sikuno welengetsa katolika ndi onse mamiliyoni mazana asanu otchedwa okhulupirira mdziko ngati mpatulo ungadze usikuno izo zingatanthauze ngati ali mmodzi pa miliyoni kukanakhala kuwerengerako ine sindikunena kuti iko kuli koma ngati uko kukanakhala anthu 500 mu maora 24 otsatirawa akanati akhala atasowa inu simukanakhoza ngakhale kumva za izo adzakhalapo ochuluka chomweto akusowa muli monse sangakhoze ngakhale kuwerengeredwa ye izo zipaza kukhala kutichitikira ife anzanga monga izo zinachitikira pamene yohane mbatizi anadza ngakhale ophunzira anati pachiyani malemba amati pachiyani atumwi kapena aneneri amati mtipachiyani zimanenedwa kuti eliya ayenera kubwera poyamba kudzabwezeresa zinthu zonse ye anati ine ndikunena kwa inu kuti eliya wabwera kale ndipo inu simunazidziwe izo imodzi la masiku awa ife tidzakhoza kusiyidwa tidzakhala pano nangabwanji za mkwatulo chisauso sanayambike izo zabwera kale ndipo inu simunazidziwe izo kuti lonse litasindikizidwira mkati kumango usunga iwo mumayendedwe ine sindikunena kuti izo zili mwanjira imeneyo ine ndikuyembekeza kuti izo sizili mwanjira imeneyo koma mzanga pamenezo tiyeni ngati ife tilinako kumverera mu mtima mwathu usikuno kuti ife tiyenera kukonza miyoyo yathu ndi zinthu zomwe ife tazichita ndoleni ine ndikulandizeni inu monga mbale wotumikira ine ndikuti ndinene izi pa nthawi yanga yoyamba paguwa ine ndatambasula motalikira usikuno pa izi kuposa momwe ine ndachitirapo pa china chilichonse nthawi iliyonse muli monse pamaso pagulu pa ine ndakhala nawo ufulu waukulu mu misonkhano iyi ngati inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa mulungu inu mumvetsere zomwe ine ndimakuwuzani inu ngati pali kachiduswa kakang'ono kakumvelera mu mtima mwanu inu mupite kwa mulungu pakali pano inu muchite izo imani miniti yokha muna yang'anani pa atanu zikhulupiriro tanu tomwe inu mumatitumikira yang'anani mu mipingo yanu kodi izo zili ndenene basi ndi mawu a mulungu kodi inu mwakwanirisa choyenereza chilichonse mukuti ndine munthu wabwino momwe analili mkodimo ndi momwenso analili onse a iwo iwo anali abwino mwaona izo zilibe kanthu kochita ndi iwo mkwakazi ine ndikufuna kuti inu muyang'ane mu kalilole ndikuyang'ana chimene mulungu akuchifuna kuti mkazi azichita ndikuona mukalilole wa mulungu osati mukalilole wa mpingo wanu tsopano mukalilole wa mulungu ndipo muone ngati inu mungayeneredwe kukhala umoyo wanu mkwatibwi wa uzimu wa yesu khristu atumiki ganizani mofanana kodi inu mukudula ngodya apo kuti mupulumutse kumvelera kwa wina wake kutali uko kodi inu mukanachita ichi ngati izo zikanati zisakhale ndipo iwo akanati akutulutseni inu mu mpingo ngati inu mukumvelera mwanjira imeneyo mbale wanga wokondedwa ndiloleni ine ndikuchenjezeni inu mu dzina la yesu khristu thawani kwa izo pakali pano ndipo dona ngati inu simungakhoze kukwanira pa chiyeneretso cha mkhristu osati ngati mkhristu mwa dzina koma mu mtima mwanu ndi moyo wanu zikufanana ndendende monga chikalata cha ukwati cha mulungu apa kuti izo zimayenera kukhala zili ndipo membala wa mpingo ngati mpingo wako suli monga chomweto wosakhoza kukwanira pa chiyeneretso cha mulungu cha mawu ake chokani kwa izo ndi kukalowa mwa khristu ilo ndi chenjezo lotsimikiza ife sitikudziwa nthawi yake ngo inu simukudziwa nthawi yake yomwe mzinda uno tsiku lina udzakhala uli apa pansi pa nyanja iyi o kaperenawo anatero yesu iwe yemwe wadzikweza mpaka kumwamba kudzabweretsedwa pansi mu gehena pakuti ngati ntchito za mphamvu zikanati zichitidwe mu sodomu ndi gomora iye akanakhala akuima mpaka lero. Ndipo Sodomu Gomora ali pansi pa nyanja yakupha, ndipo Kaperenawo ali pansi pa nyanja. Iwe mzinda yemwe umadzidza kuti ndiwe mzinda wa angelo yemwe wadzibweza wekha mpaka kumwamba ndi kumatumiza nyansi zonse, zinthu zoyipa za mafashoni ndi zinthu, mpaka ngakhale mayiko akunja amabwera kuno kudzatengera zaubve zathu ndi kuzitumiza izo kwina. Kwa mipingo yako yabwino ndi nsanja ndi zina zotero momwe iwe ukuchitira, kumbukira tsiku limodzi iwe udzakhala uli pansi pa nyanja, masa ako auchi ali pansi pakopo pakali pano, mkwiyo wa Mulungu ukukhambukira pansi pa iwe pomwepo. Motalika bwanji momwe iye ati achigwire chotchinga cha mtenga ito chidapachikinga pamwamba pakepo, pamene nyanja iyo uko kutsikako kuya kwa mayilo idzakagwera mmenemo mpaka ku nyanja ya Salton. Ndidzakhala zoyipirapo kuposa tsiku lotsiriza la Pompeyi. Lapani Los Angeles, lapani lonse inu, ndipo bwelerani kwa Mulungu. Ora la mkwiyo wake lili pa dziko lapansi, thawani pamene ikadalipo nthawi yoti mudzawe. Ndikubwera mwa Khristu, tiyeni ife tipemphere. Wokondedwa Mulungu, pamene mumzimu wanga mukugwedezeka, mtima wanga ukutha madontho a misozi ya chenjezo, perekaniwo Mulungu kuti amuna ndi akazi asadzaganize zomwe ine ndanenazi ngati nthabwala, ndipo anthu ampingo asadzaganize za izo ngati china chake chimene chinali chokondera kapena chowatsutsa iwo. Lole iwo aone Ambuye chili mwa chikondi. Inu mundichitire ine umboni, Mulungu wamphamvu zonse, kuti kukwera ndi kutsika mchigwa ichi ine ndayenda kakandikaka kulengeza mawu anu. Ndichitireni ine umboni, o Mulungu, ngati izo zikanati zichitika usiku uno, ine ndanena choonadi. Inu mukuwadziwa masomphenya awa ankwatibwi ali choonadi. Ine ndatenga dzina lanu mayiwo Ambuye, ndipo ndati kuti izo zinali pakuti atero Ambuye, ndipo ine ndikumvelera kuti ine ndikudziwa Ambuye zomwe ine ndikuchita. Kotero ine ndikukupemphani inu Ambuye mu dzina la Yesu, mwalole anthu adzigwereze okha usiku uno ndikuthawa kumkwiyo umene uli mkudza, pakuti ikabodi yalembedwa pa zitseko ndi pa mafuko, chizindikiro cha mandalasa akuda tabwera pa iwo. Mzimu wa Mulungu wakuisidwa nuchoka kwa izo, ndipo iwo yezera mu zoyezera ndipo apezeka operewera. Khando la mfumu Nebukadinezara labwereza kachiwiri ndi maphwando olezera ndi akazi ovala matheka odzichoka Khristu. Mulungu wakumwamba tilinali chifundo pa dziko lochima ndi wanthu ochima Ambuye, momwe ife tilili usiku uno. Mulungu, ine ndikuyesera kuima pakati ndikupempha chifundo cha umulungu kuti inu muyankhule pa khamu ili usiku uno ndi muyitanira mkwatibwi wanu kuthelo Ambuye kuti agube osati mwa chizindikiro cha kachikhulupiriro kalikonse, koma mwa kuwomba kwa uthenga wa Ambuye Yesu Khristu. Perekani izi, o Mulungu, mulole izi ndidziwike usiku uno kuti inu ndinu Mulungu, ndipo mawu anu ali choonadi. Pamene motsimikiza mu nkhope za anthu awa, ife tikuwayitanira iwo kutchelu cha mawu anu. Mu dzina la Yesu Khristu ine ndikuwapempherera iwo Ambuye. Iwo akuonani inu kupyola mthunzi wamukayikira uliwonse mukufunda kudusa pa unyinji wawo, ndikuwawuza iwo zomwe zili mu mtima mwawo. Mbo inu mukudziwa Ambuye izo pakali pano zomwe zikuchitika. Inu mukudziwa kuti izo ndi choonadi, o Mulungu, mbo ine ndikukupemphani inu mu dzina la Yesu, mulole mzimu woyera uyimire pakati kachiwira Ambuye, ndikukoka kutokera maombetserawa Ambuye aomwe analembedwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Perekani izi, o Mulungu, ine ndikupemphera ndi mtima wanga wonse. Anthu awa mwachibadwa Ambuye iwakhoza kundipatsa ine kobiri lotsiriza lomwe iwo ali nalo kuti athandizire uthengawu. You anga jine jini jose jimene iwo anga kose Koma o mulungu pamene izo zitika Pokuliza nandiyo Jikubwela ma iwo Ineni kutambela mulungu Kili uno ukale usiku Oma inumuri mwabase iwo mboto Jikutanu ni abansi Jumu wanu oyela Pansongano wakulu uno Mwamulole Pasakare pari zaji sangalalo Kapena kulumba lumba Oma kulira ni kukula Jikulapa Kukilisa kunyanda za kuwa Kamene ipe Jikuona suwe uzo Jikubangu la panspaite Usikuno Pereka ni zi mulungu Ine nukupembela mozi pereka Mwama ine nukuziwira Muzina la Yesu Kristu
My brother, sister
Mbale wanga mlongo Ine Sinikuziwa sinasoso di hinene Gari ine ninga beze kisomo pa masopano Mambangu ya mulungu Gari inu mungu nikulubirira ine Kuli nine neneri wake Ino ndi nawi oya mbaba gulu Yoma ine Ina ninapo konse izo Koma ine ndi kumbelera Kuchengeza kwa jilendo Kwa ntundu wina Ine sindide wazo wela izi Inu mkuziwa ine sindiri Ine sindi majida Monga chonch Ine ni madodoma Kuli ndi uyangu ule utendo meneo Ndi kunena sindu zimenez Ine mbe tamanga kambali Ndi na jilido se kuli nipewe kuchita izo Koma izo Tanene duwakare, mboizo, jitai mapasiku laji waluzo. Kati umboni kuni ine, nakuza ni chonari. Jizo, pakuni atelo ambuye mulungu. Oh, Pentecost, kawitani moyo wanu. Kamangirani kunyanga za kuwa, niku karina. Nisana fike motelo kwa mbiri. Kauni ola liza kwelapa meneinu, muta kwa kulina. Mboizo, liza kuchitirani nubu ino uliwonse. Pakuni esau. Anafuna kuti apeze malo au kulu wobadwa nawo wake ndipo sana koze wapeza iwo ine ndikukupereka iwe o California o msangano waukulu wamuna malonda autenga watundu omwe ine ndimawakonda omwe ine ndawasiya ndi kutimangirirako ndi mtima wanga wonse ine ndikukuperekani inu kwa Yesu Kristu usiku uno kawirani kwa iye msati mulole ndielekezi akuziziriseni konse inu kwa iti kalani kumene ndito mpaka inu aliensa atatokidwa ndi mzimu woyera moti lukachotero kuti zikupangitseni inu kubwera ku mawawa omwe akupangitseni inu akazi kuwongoka omwe akupangitseni inu amuna kuwongoka dani inu munena kuti muli nawo mzimu woyera ndipo suli kukhulisana ndi mawu uwo ndi mzimu wina wake mwa inu mzimu wa mulungu kumakhala pa mawu ake wa umesiya mawu odzozedwa mpaliwi ayenera akhale kamesiya mawu odzozedwa yeni ife timirire pa mapazi athu mudzina la ambuye yesu khristu ngati inu simudzamba konse mawu anga kachiwiri koma mulungu akalola ine ndikuyambapo wa ku africa mumaona pang'ono ine mwina sindikabwerera ine sindikudziwa koma ine ndikukuwuzani inu ndi mtima wanga wonse ine ndakuwuzani inu choonadi ine sindinapewe kufotokoza kwa inu chilichonse chimene mulungu anandiwuza ine kuti ndinene ndipo ine ndazinena izo mu dzina la ambuye ndi mbindi yotsimikiza ine sindikudziwa momwe ndingafotokozere izo ine ndayesera kuti ndichoke paguwali nthawi zitatu kapena zinayi ndipo ine sindikukhoza kuchita izo lino ndi ola lotsimikiza mustadi mudzayiwale konse izi lino ndi nthawi yomwe mwina mwake mulungu akhoza kukhala kuti akupanga kuitana kwake kotsiriza ine sindikudziwa iye adzapanga kuitana kwake kotsiriza siku lina liti ine sindikudziwa koma ine ndikukuwuzani inu molingana ndi masomphenya aja izo zikuoneka ngati kuti mkwatibwi wasala pang'ono kutsiriziridwa yayang'anani pa mipingo madzina ikubweramo pamene namwe ali wopusa anabwera kudzafuna mafuta iye analephera kuwapeza iwo mkwatibwi anakalowa mkati mkwatulo unapita mmwamba pamene iwo anapita kukagula mafuta mkwati anabwera kodi inu magona dzukani msanga ndipo mubwere kwa inu yeni ndoti yeni ife tipemphere aliyense ngati kuti ife timafa miniti ino mu dzina la ambuye yeni aliyense mupemphere mwa njira yanu yomwe mulungu wa mphamvu zonse Tidirani chifundo pai bambuye. Tidirani chifundo pai ne. Tidirani chifundo pai bedonse. Zidirira ubino wangite. Zida kangi jimene ipetinga jite. Dari ipetile pera. Muzindu izi inenda imani kwa nikupemba chifundo wa Mulungu mzinda wa ubulungu usanamile pansi panyanja jizwe luzo za Mulungu zisana sese kukombe hili ine nikupembela Mulungu kulinu mumuitane kwa libu wanu ine ndi kuwapeleka iwo kwa inu sobano mzina la Yesu Kristu. Amen.